Ngiyabonga kakhulu impela sanibona kusihla bangani ngiyajabula kuba lapha kulobu busuku nje ngithokozela ukuxhalana okuncane nenhlanganyelo nomngani wami omdala umfowethu GH Brown sekuyiminyaka ngingamboni ungomunye woza kwethu ngokuqala base Arkansas ngenkathi sisesemgwaqeni uVictor 505 lapho ngiyakhumbula umfowethu Brown ubusuku inenekazi liphaza endlini engaphansi lilele umhlanu walo lihuquzela ngomhlanu walo nowalo ilahlekelwe ngum ndowalo futhi lona lisesimweni esibi kakhulu namuva ngalithola lingale ngaseJohnsboro ndawo selisongulukile linomyeni walo futhi likahle nje ngakho konke mfowethu wahlana nami nje lapha ngamchawula nje wayekhuluma ngokuba sendaweni ethize umkakhe wayekade nesifo sokuvuvuka komphimbo ngiyakholwa emphinjeni wakhe waphilisa emhlanganweni usalokho ephilisiwe uNkulunkulu uyamangaliza kanjalo na sinokubonga kakhulu ngalokho Sifanele ukuthi sinakho abantu abajabule kunabo bonke emhlabeni abantu bakaNkulunkulu abangenasibopho ngendlela yokuthi zikusaba ukufa niyazi uKristu wanqoba yonke ngisho nokufa ngisho nokwesaba ukufa ya oh kufa luphi uthezo lakho na thuna uphi kunqoba kwakho na kodwa ngabonga uNkulunkulu osipha ukunqoba ngenkosi yethu Jesu Kristu simthanda kakhulu ngalokho lo tata omncane oseFlorida ngiyakhola washo esiliswa noma ndawo lapha uculele lo culo ehla ivele enkazimulweni yakhe lelo yicule ngithanda kakhulu lapha la ngumngani wethu umfowethu Booth Clipon ngoba ukuthi ngempela lizwakaliza ubuNkulunkulu bakho obukhulu namhlanje ngosuku abantu abazama ngalo kumenza umprofeti nje noma umunye umholi futhi ngicabanga ukuthi lokho kuzwakalisa lokho ayikho futhi ngilithela ngempela lelo culo manje niyazi futhi ngakho ingxenye embi ngalezi zinto lemihlangane ayimide ngokwanele sifanele nje sibonane futhi sithi hello bese kuthi ke sidingeke ukuba sihambe futhi kodwa ngibheke ngempela ukuba ngehle ngize nene ngizimtshela into ethize encane angikushongo lokho okwesu ngoba umbusuku ngami ngina lelo bhakete lo tiliki wamabele ukuthi lelo bhere elincane langena kuwo kodwa omunye umuntu kulobu busuku wabuye wangikhokhela bangithumela ujeke wotiliki wamabele ngiyabonga futhi ngizoqikelela ukuthi ibhere lutholo ngizothi umkami akangibhakele ipani lamabhiskidi futhi ngizongena kuwo ngo yebo mnumzane ngiyawathatha ngempela amabele uBilly indodana yami uzanda kungitshela nje wathi babayi bakuthathela umnikelo othando ngitshele lo mchumayeli ukuthi angikufunanga lokho yebo ngize langa khona lokho bantu ngizele ukuzonisiza ukuzama ukukwenza kodwa ayike indlela kimi ukubuyisela emuva futhi uma noma ubani azi noma ubani lapha esengxakini omunye umuntu umfelokazi noma uthize banakho ngakho ngiyalibonga kakhulu yazi iBhayibheli lathi enikwenzile kwabancane lowo yimi walaba abancinyane nikwenzile kimi futhi ngikhulukela ukuthi uNkulunkulu uzonibusisa ngalokho nokuthi uzonibusisa Ngizenjela uma kungekho umuntu esengxakini awuthathe ngizowubeka emsebenzini obuthunywa benkolo kwenzela amasimu aphesheya ngiyawela qobo lwami ngakho ngiyazi ukuthi usetshenziswa ngokufanele futhi ngakho manje ke ukuzama kuletha lo mlayezo mangalisayo womusa kaNkulunkulu olethwe kithi ngalezi zinsuku zogcina umlayezo ngokwedlula konke ngikwaziyo ukuthi ulethwa kanjani futhi ungumlayezo ofanayo engawushumayele eminyakeni eminingi edlule angikehluki kuwo nange inchi elilodo ngoba ungeke uma bengingenza bengiyophuma eBhayibhelini niyabo ngakho uvele eBhayibhelini futhi ngikhona ukuthi ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu namaHebheru 13:8 athi yena ezalo namuhla naphakade ngiyakukholwa lokho Manje bengikhuluma kini namuhle emini ngumlayezo evangeli ngijabulile ukubona umfowethu Tracy Botley lapha nalomvo kapha futhi mina futhi ngiyazi ukuthi ngikuzwa kanjani ukusukuma lapha na ngizizwa ngijaya ukusuka ukumpintsheka kulokho kushumayela kulobu busuku ngenxa yabo bonke laba befundisa abakahle belapha ngakho ngizokhuluma nje kancane ngenkosi uJesu ngesakhe isambulo esikhulu sakhe namhlanje nangamandla akhe okuphilisa abagula ayo. Indodana yami ize ngapha esikhashaneni sedlule futhi igipa amanye amakhadi omkhuleko futhi sifuna ukukhwela labagulayo kulobu busuku futhi ninendoda lapho engashumayela ivangeli banayo lonke leli viki futhi ngilapha kuzozama ukwenza ingxenye yami ukukhombisa ukuthokozela kwami kokwethembeka kwenu kuJesu Kristu ngokukhulekela abagulayo futhi manje ngaphambi kokuba sivule incwadi sikhulume kumqaliso wencwadi ngesinye isikhathi esedlule kwakunendoda eyasho kimi ngayikhuluma ngendaba ethize ebhebhelini futhi kwakuyindaba ejule kakhulu kungukuthi kunokuninginingi ukuphikisana ngayo nangingezi ngicabanga kanjalo njalo futhi yayi yangihlola futhi nganginomfoti Jack Moore futhi sasiza sehlela eCross Lake eShiv Report eLuzwana nale ndoda yangidlola esithi awulazi nje ibhebhele lakho ngathi kodwa ngimazi umqalisi kahle ngempela futhi ngiqinisekile uma ngimthanda futhi ngimazi kahle ngempela uzokwembuya izwi lakhe kimi ngakho asikhulume nomqalisi manje njengoba sikhothamisa amakhanda ethu manje sisethola ukuthi sithule futhi ikhumbulane izinhliziyweni zethu manje ngabe sikhona isicelo kulobu busuku phakathi kwethu eningafuni uNkulunkulu ukuba sikhumbule nikhulekele lento ethize mhlawumbe othandekayo ukuba eze kuKristu kulobu busuku mhlawumbe umuntu othize ukuba aphiliswe noma isinye isicelo sithize na sibambe engqondweni yakho futhi uphakamisele izandla zakho kuNkulunkulu uthi Nkosi khumbule isicelo sami kukonke ndawo zonke lelizwe lidinga kanje pho
Lord Jesus we come approaching thee and that
Jesus sees us sondela kuwe ngalelo gama lakhe lenele konke sazi lokhu ukuthi sithekisiwe ukuthi imikhuleko yethu izoziwa wathi nikucela egameni lami ngiyakunika khona sileta zonke lezi zicelo kulobu busuku phezulu phambi kwesihlalo sobukhosi simhlophe sikhulu esiyiphalele lapho umhlatshelo negazi ulele khona othethelela zonke izono zethu nokuphilisa konke ukugula kwethu futhi sinokuthokoza okukhulu kakhulu kuwo kulobu busuku ngale ntata enkulu esinayo nangezwi likankulunkulu elingehluleke nakuba kwedlula amazulu nomhlaba izwi lingeke neze lehlukeka nezwi lingunkulunkulu futhi wethembisile ukuthi uzwa futhi aphendule izicelo zethu manje siqinisekile ukuthi siyakuthola esikucelayo nesandla sami siphakeme naso Nkosi phendula kulobu busuku izicelo zethu ufuna ukukubonga ngalokho beyikho kithi kule ngunguthele emva kusukela empilweni kanti futhi siyakubonga ngalokho yikho kithi ukuba kube senkathini ezayo nangehora lokufa kwethu uma ulibala siyazi yoba ngungumkhumbi omdala wasezayoni uzoba ngamaphiko akhazimulayo uzoba yinkanyezi yokuse ekhanyisa isigodi sethunzi lokufa uyoba nguye yozitha la siwezele kaphesheya komfulo siyongena kulelozo likhulu elitshengisiwe sanelisekile ngaloko Nkosi lo usuku abahlezi phakathi kwethu indoda esimpunga futhi esiqothile eminyakeni yobudala futhi eminyakeni eminingi edlule ngenkathi ngisengumfana oyisoni ngangimi emakhoneni emigwaqo futhi ngilwa ukulo kuhle kokukholwa ngawe impela lo mlezi sizama kulwelwa kulobu busuku
We're grateful these
men. Ngikunkulu sinokubonga lawa indoda esaphila njengezimfakazo zalokhu kukholo kukhulu kwanikelwa kwabangcwele kwabakanye bangathi singakulwela njalo njalo futhi sethembeke sigxobele sethu somsebenzi kuze kufike uJesu. Manje sicela wena ukuba ubusise amazwe siwafundayo lokho esikushoyo kulobu busuku kwangathi lingawela emhlabathini ovundileyo elizoveza inkonzo ukuthi akuze kuba khona nesisode isoni kulendlu esizosuka lapha esingeza ukusindisa kwangathi wonke umuntu ogulayo angaphiliswa kwangathi kungebe khona noyedwa umuntu obuthakathaka phakathi kwethu kupheleni kwenkonzo ngiyazi ukuthi le yintaba enkulu emiphambi kwethu kodwa washo evangelini lakho ngokukamakho ongcwele ishumnake amashumi amabili nambili uma uthi kule ntaba ngquleka futhi ungagabaza enhlizweni yakho kodwa ukholwa ukuthi okushilo kuzokwenzeka uzakuba nakho okushiloyo manje sekukholwa lokho wena wathi nxa uma ukhuleka khona thethelela futhi sikhulekela ukuthi uzosithethelela iziphambeko zethu njengalokho nathi sibathethelela labo abaphambukile kithi ukuba kungabibiko lutho luthiye imikhuleko yethu ekuphendulweni futhi Nkosi kwangathi uma kwenzeka kanjalo ukuthi singaphindi sibonane futhi njengalokhu komunye umhlangano mhlawumbe onyaka kusukela manje kumbe noma ngabe kuyoba kuphi siyazi kuzomhlangano omkhulu owodwa sonke siyoba lapho naleso yisizwe sakusihla somshado wo Nkulunkulu kwangathi ungebebikho noyedwa wethu olahlekayo kwaleso sikhathi kuze kube yileyo nkathi sigcine siphilile futhi sijabule ukuba sikhonze wena egameni likaJesu Kristu siyakucela amen.
Now to pray
manje ukukhulekela abagulayo angikusekeli ukushumayela njengoba ngishilo kulugcobo lohlukile umoya ofanayo umkhulu ohlukile nje ohamba ngawo.
Futhi
manje ngifuna ukufunda indima yombhalo ojwayelekile imibhalo embala lapha ngithanda ukubhekisela kuyo ngababi nje kokuba sibize umugqo kukhulekela futhi ngiyazi kuyashisa futhi ngifuna ukuhlalisa isikhathi eside futhi ngiyakwazi ukuvala komhlangano iviki elikhulu nokuthi nonke nigcwaliswe kanjani phama kuze kuyofika emthamweni manje futhi niye ekhaya ukuba nibe nesikhathi esikhulu. Ningafuni ukuya ekhaya ukuba nje nibe nesikhathi esikhulu sokujabulela izibusiso zikaNkulunkulu kodwa niye ekhaya ukuba nithathe lonke elikufundile bese nikwedlulisela komunye umuntu.
And may the children of
uthi kwangathi abantwana balomhlangano uzalwe ngokushe lomhlangano ngonyaka ozayo beze nabazukulwane babazukulwane kuchaza ukuthi ukhona omunye omunye nimzuzile futhi bazuze omunye omuntu futhi bazuze omunye umuntu awelele enkosini. Manje azipheke kulobu busuku kumakho ngcwele isahluko seshumi nambili futhi ngivula ukuqala kufunda ivesini lamashumi amathathu nesishiyagalombili lo ngcwele likamakho ngcwele ishumi nambili ngifunde ngedle nevesi lamashumi amane nambili nalo futhi ngokwejwayelekile njengoba kungumkhuba izikhathi eziningi siyama uma sifunda izwi likaNkulunkulu kodwa ngenxa yokuthi niminyene kakhulu kulobu busuku sizokwenza lo kufuthi nje sihlale ngehlonipho yokuzithoba futhi silalele izwi uma uneBhayibheli landela mina njengoba ngifunda.
Then certain of the scribes and other
kwaso kuphendula abathile kubabhali nabafarisi bathi mfundisi sithanda ukubona isibonakalise senziwa nguwe kepha waphendula wathi kubo isizukulwane sibi lesiphingayo sifuna isibonakaliso kepha uyikubona isibonakaliso esinikwa sona kuphele isibonakaliso sikaJohn umprofeti. Ngokuba njengalokho uJona wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu kanjaloke nendodana yomuntu yakuba senhlizweni yomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Amadoda aseNineve ayakusukuma ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane asilahle ngokuba aphenduka ngokushumayela kukaJona futhi bhekani kukhona lapho omkhulu kunoJona. Inkosikazi yaseningizimu iyakusukuma ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane isilahle ngokuba yavele emikhawulweni yomhlaba izakuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni futhi bhekane lapha kukhona omkhulu kunoSolomoni. Ngahle ngisebenzise lokhu kube indikimba lapha kukhona omkhulu kunoSolomoni.
If we read the back parts of the scripture preceding this we find
uma sifunde izingxenye zingemuva zombhalo zandulela lona sithola ukuthi kuthi ukuxhumana phakathi nalokho ebesikusho ezolokusihlwa ngenkathi uKristu efika emhlabeni wezwa kwabakho uqobo nabakho uqobo abamemukelanga.
And those Jews were instructed by the scriptures
nalawo majuda ayeyalwe yimibhalo ngokuthi hlobo luni lwesimilo umesiya ayezoba yini. Nomesiya wayezoba kumprofethi ngokwemithetho yabo. Mose wathi, Nkosi uNkulunkulu wenu iyakuvuza umprofethi onjengami, nakuye abantu bayakubambelela futhi uma bengayi kumuzwa bayakunqunywa kubantu. Yabo umbhalo awushi neze noma yimuphi unyaka ngaphandle kwenkombe kunqamula juku ukuze sazi ukuthi ihola lini esiphila kulo. Ngisho nakumathewu ongcwele wa24 uJesu ekhuluma ngesikhathi sokuphela wathi, manje fundani umfanekiso omkhiwane. Futhi washo ukuthi sasizoba yini isibonakaliso semibuzo emithathu. Siyakuba yisiphi isikhathi lapho lezi kungayi kuba khona itshe libekwa phezu kwelinye neli na? Siyini isibonakaliso sokufika kwakho nesokuphela kweze na? Futhi wayiphendula yonke imibuzo emithathu. Izikhathi eziningi abantu bayibeka yonke emithathu njengombuzo wodwa, kodwa bambuza imibuzo emithathu wabaphendula imibuzo emithathu. Kodwa unikeza ngabe isibonakaliso ngoba amaJuda afuna isibonakaliso futhi azifunelani isibonakaliso na? Yingoba ayeyalo ukuba yenze njalo. IJuda njalo lalikholela kungokungaphezu kwemvelo. Ngisho nangaphansi komthetho ukuthi inkathi kukhona umphuphi noma umprofethi onikeza umlayezo owawukuthi kungaqondisiswa kancanyana noma babengaqinisekile kakhulu ngawo, babe nendlela yokuthola ukuthi ngabe lowo mlayezo wawuqinisile noma cha. Bathathe lo mphuphi noma umprofethi ehlele ethempelini lapho iUrimi Thumimi kwawuyisivikelo sesifuba esasilenga noma esasiphezu kwesifuba sika-Aroni esasimele zonke zezizwe zika-Israyeli. Nalo mprofethi waprofetha noma umphuphi wayesho iphupho lakhe futhi akunendaba ukuthi lalibonakala lingelangempela kangakanani. Uma lelo phupho noma leso siprofetho sasingakubonakalisi kukhanya okungaphezu kwemvelo uhlobo lwesibumbatha njengothingwe lenkosikazi ukuvundla kulokho kwakubizwa nge-Urimi Thumimi, umlayezo wawaliwa. Okwemvelo kufanele kuphendule ngokungaphezu kwemvelo, nokungaphezu kwemvelo kufanele kuphendule ngokwemvelo. Ngakho-ke Thesamela lidala iUrimi Thumimi yayiyinhlolo ukuthi ngabe amazwi ayeqinisile noma cha. Lokho kwakuphansi kobupristi bobuLevi. Kodwa uNkulunkulu kazange sishiye singenayo iUrimi Thumimi ngoba izwi lakhe kulobu busuku liyiUrimi Thumimi. Akunandaba ukuthi umlayezo uzwakala umnandi kanjani noma iphupho lizwakala kahle kanjani. Nokho uma lingabaneli kwiUrimi Thumimi, izwi likaNkulunkulu eselulekweni sami lishiye kanjalo ngoba uNkulunkulu akafakazi, ngoba le ncwadi isisambulo esiphelele sikaJesu Kristu. Manje uJesu wayefikile futhi wayenze njengamashini njengoba imibhalo yayithe uyokwenza. Futhi ke kanti uprofethi uPetro njengoba sikhulumile izwi lokusidla eyalwe nguyise ngabafundisi ukuthi kwakuyoba khona ukuvuka kukaMesiya nokuthi lo Mesiya wayezoba ngumprofethi. Manje eminyaka engamakhulu amane kusukela kumalaki babekade bengenaba prophethi futhi nathi indoda yayilapha ukuthi ngenkathi yenyuka ingagqokile ngokwehlukile ingafani nomuya umphristi owayena odumo olukhulu noma umfundisi osesontweni, kodwa indoda ejwayelekile nje futhi yayingamazi lo Mesiya ngokuthi wayegqoke kanjani, kodwa babezomazi ngokuphila kwakukuye. Futhi ngenkathi uJesu ebheka futhi wathi, igama lakho unguSimoni futhi uyindodana kaJonasi, khona-ke umpostoli wayeselungele ukuzinikela ngenxa yokuthi wayazi ukuthi uJesu wayengamazi. Akusikho kuphela ukuthi wayemazi, kodwa wayemazi noyiso. Ngakho wayazi ukuthi leso kwakuyisibonakaliso sikaMesiya. silandele futhi uFilipu ukulanda uNathaniyeli wamletha nene owayeyindoda yokuqina efunde kakhulu embhalweni. Sithola ukuthi mhlawumbe uFilipi wamyala emgwaqeni ngale okwakwenzekile. Kodwa-ke nkathi efika kuye wambiza wathi, bheka umIsrayeli obungekho nkohliso kuye, wathi, ungazanini rabi na? Wathi, ungakabizwa nguFilipu uphansi komuzi ngakubona, esethi, rabi, indodana kaNkulunkulu wena, inkosi ka-Israyeli. Bese-ke kuba sesizweni somSamariya lapho lona wesifazane omncane sikare kuthi kanjani yena esimweni sakhe njengowesifazane negama elibi. Kodwa ngenkathi lokho kukhanya kwevangeli kusabalala kuvula endleleni yakhe futhi wamtshela ngesono sakhe nowayekwenzile, wathi, mnumzane, unguye ufanele kube ngumprofeti futhi siyayalwa futhi siyazi ukuthi nxa uMesiya efika uya tshela izinto lezo okuyisibonakaliso sikaMesiya. Sike zifunde ukuthi akasenzanga leso sibonakaliso phambi kwabezizwe, kodwa waprofetha ukuthi siyokwenziwa lapho ngezinsuku zokugcina umoya ongcwele, futhi ukumthuka akuyi kuthethelelwa. Njengoba athi kuyoba njengoba kwakunjalo ngezinsuku zaseSodoma, ngenkathi sithola ukuthi ukumelwa kukaNkulunkulu kumuntu isidalo singumuntu esidla inyama yenkomazi noma ithole njalo futhi izabuza ubizo oluvela enkomazini futhi sidle isinkwa, futhi wambiza ngo-Elohim, uNkulunkulu omkhulu umdali. uNkulunkulu waba yinyama ngesimo sikaJesu Kristu, futhi namhlanje usebandleni lakhe ngesimo sikaMoya oNgcwele esalokhu enguNkulunkulu. Naleyo ndole ngiyameni imele sikathini sokugcina ngaphambi kokuba izwe labezizwe lishiswe ngumlilo, futhi uNkulunkulu uyoba senyameni yomuntu yenza into efanayo ukuze iqinisekise yena uqobo kwabezizwe, futhi simbonile eza phakathi kwethu izolo lobusuku futhi yenza leyo nto. Ngakho manje uJesu bethethisa labo bantu kulobu busuku ngenxa yokungakholwa kwabo, ngoba bebefanele ngabe bafundiswe ngokombhalo, kodwa amasiko osuku ahosha bale bebhelini umbhalo. UJesu wathi, nina ngamasiko enu wenze iminyalo kaNkulunkulu yize, futhi angazi kulobu busuku ukuba ubengema phezu kwalo mhlabathi wase-United States ukuthi ubengeke yini asho into efanayo kwabaningi kulobu busuku. Ngamasiko omuntu nithathe imiyalo kaNkulunkulu futhi niyayenza yize ngokushumayela ukuthi nje izinsuku zezimangaliso selwedlule, kanjalo njalo njengoba benza benesimo sokubesaba uNkulunkulu. Umprofethi athi siyobakhona ngezinsuku zokugcina, kepha amandla akho bewaphika. Siyathola kulokhu ukuthi wayebathethisa ngoba babephoqelelwa ukuba babheke izibonakaliso, futhi bakhona izibonakaliso. Noah wabanika izibonakaliso, uNkulunkulu njalo uye yonke iminyaka wayesebenzana nomuntu ngezibonakaliso ngoba ungaphezu kwemvelo, futhi lapho kukhona uNkulunkulu ongaphezu kwemvelo kubophezelekile ukuba kube yizinto ezingaphezu kwemvelo ezenzekayo. Manje-ke siyathola ngezinsuku zikaNowa labo abawukholwayo umlayezo wakhe futhi bayangena wasindiswa, nalabo abawenqaba umlayezo wakhe babuba banika isibonakaliso sokwakha umkhumbi. Ngezinsuku zikaMose uNkulunkulu ukhuluma ngezindebe zomuntu, wayengabizi zibawa, amazeza, amasele ngale mazulu alenze libe mnyama ngomprofethi owayeqinisekisiwe. Laba bakhona futhi baphuma eGibhithe ngokunqamula umugqa ohlukanisayo wolwandle lobomvu wasindiswa, labo owayengakwelinye icala babupha.
UJesu
wabatshela bambiza ngoBhelizebhuli, bezisho ukuthi wayefunda umqondo womuntu, noma abanye namhlanje babengathi ngokufunda ingqondo. Kodwa noma yimubi umuntu onobuhlakani owazi noma yimubi umthambo mkhulu wokufunda ingqondo, uyazi ukuthi izinto esizibonayo kungeke kwaba ngokufunda ingqondo. Kulungisuke Chickson, wakunomfo wethu omncane uBaptist, futhi wayephuma eletha uRebecca wami omncane ekhaya evela esikoleni, ephethe izincwadi zakhe, futhi waye emhlanganeni. Ubiza uyise esithunywa senkolo ezansi eMexico, indoda ekade uzakabo kaBilly Graham, wayesethi, babayi, shesha uze ekhaya ngokukhulu ukushesha, sibone amandla enkosi uJesu ebonakaliswa. Wathi ndodana yini ndaba ngawo mbize bangene elikude waye semtshela okwakwenzekile wathi lokho kungabola kunoma yisiphi isikhathi esishibhile semidlalo enentokozo nensizwa ihlala lapho umzuzu yathi babayi ngiyakuthanda kade ungubabayi wami futhi uzamile ukungikhulisa ngokufanele kodwa ngazi noma besingaswishe iswishe ibuyele sikathile ujesu asenazaretha enze ekhole into efanayo ezingwini zasegalile uma ubunga thanda ukukubiza ngesikhathi esishibhile semidlalo nentokozo indoda yasishiya sikhunda sayo somsebenzi futhi yafika futhi yeneliseka yabo ujesu wayezama ukubatshela uma ngingezi imisebenzi kababa wami phela ngene ingangikholwa yimuphi wena ongangilala ngesono obungungakholwa na uma ngingawagcwalisanga onke amazwi elalilotshiwe ngami khona-ke ningangikhomba ngomune wenu kodwa ngenze khona impela umbhalo wathi ngokwenza ukuba ibandla lingathatha kuphela leso sinqumo sokuma kulobu busuku njengommela ujesu kristu futhi lithi sishota kuphi na unkulunkulu ngifuna ukuphinda kuba ngibone usuku ibandla likajesu kristu lingaba linye enhlosweni nasenhliziyweni nasemzimbeni limi emandleni agcwela kugcotshiwe kamoya ngcwele ukwenza nokusebenza njengoba kwenza ujesu kristu benonkulunkulu kubo futhi manje qala kubuyela emuva futhi uyabathethisa babazi ukuthi uNkulunkulu kuze zonke izizukulwane uthumele izipho futhi nxa uNkulunkulu ethumele isipho emhlabeni futhi senqatshwa lezo sizwe noma lezo zizukulwane siyahamba singene ekwahluleleni futhi uma uNkulunkulu ethumele isipho futhi semukelwa lezo zizukulwane siyabusiswa. Becabanga lokhu busuku njengoba bengiza neye cabanga lokhu ukuthi ingaba njani uma yonke imilika kulokhu busuku isikholiwe isipho sikaNkulunkulu esisemukelile na. Ujesu labo bhekisela esikhathini sikajonase noma ujona ngempela yilokho elikho futhi abantu abaningi bamgxeka ujona futhi bathi ujona wayeyiwela uthi wayengujona wenza lokhu lokho ngoba ujona siyacabanga waphuma entendeni yenkosi. Kodwa-ke ngizame ukukulungisa lokho kulobu busuku ibhayibheli lathi izinyathelo zabalungileyo ziqiniswa yinkosi ngezinye izikhathi kusenza senze izinto eziphambele kakhulu nalokho esikucabangayo kodwa njalo uma silandele ukuhola kukamoya njalo sisentandeni yakhe uNkulunkulu wenza afuna ukukwenza. Waphakamisa ufaro ngenhloso efanayo futhi wabiza wathi wamthanda uJakobe futhi wazonda uEsawu ngaphambi kokuba baze bazalwa. Manje inhloso kaNkulunkulu ifanele igcwaliseke. Umbumbi anga noma ubumba lusho kumbumbi njengoba sithola kwabaseRoma besishiyagalombili nesishiyagalolunye. Bhekisisani siyathola lapho ukuthi uJona wayalwa nguNkulunkulu kubehlela Nineve kuyashumayela nokuba athi phakathi kwezinsuku ezingamashumi amane lowo muzi wawuzobhubha ngoba iNineve yayingumuzi omkhulu cela isono izwe labahedeni babekhonza izithombe babenjalo umsebenzi wabo ikakhulukazi wawungukudoba ngoba babencikele noko lolwandle nomhlali wabo wayengukuimisebenzi kwakungukudoba futhi ujona esikhundleni sokuthatha umkhumbi futhi mhlawumbe umkhumbi wawungaphumi njengaleso sikhathi kodwa wathatha umkhumbi oyetharashishi futhi siyathola futhi siyayiqonda inkathazo ujona angena kuyo phandle lapho olwandle ngikholwa ukuthi konke lokho kwamiselwa nguNkulunkulu.
The sea got trouble.
Lwadle lwazamazama noJona wathi ubani izandla zami kubeze ngiphonsa ngaphandle komkhulu noNkulunkulu wayenenhlanze emisele njengoba sibinza ngomkhomo nokuthi gwinye umprofethi lombolozi. Iminyakela embalwa edlule ngangiseLouisville eKentucky babe nomkhomo amathambo owodwa phezu kwenqola yakwaloliwe flat naloriki yomncane emi lapho nezibuko ziphezu kwekhala lakhe futhi wayebonakala nemfundo eningi kuthi noma wayenobuhlakani bokulawula wayezama ukuchaza ngalo mkhomo.
He said, you know, the old legend of the Bible.
Wathi, yazi, inganekwane endala eBhayibheli ukuthi umkhomo wagwinye uJona. Wathi, leyo inganekwane nje. Wathi, ngobani yabo, bekungaba likhulu kubo uphonse ibhola ledlule ekugwinyeni kwawo. Wawuncane kakhulu futhi wawungeke ugwinye lombolozi umuntu. Lokho kwakulukhulu kakhulu nje kimi kukumele ngathi kuye ngathi mnumzane ngingifuna kukuqondisa lokho. Wathi, yini leyona? Ngase ngithi uyabo wayengahle lo mkhomo ngahle kuba wawungeke ukwazi ukumgwinya. Kodwa iBhayibheli lasho ukuthi uNkulunkulu wamisela inhlanzi yayakhiwa isipesheli. UNkulunkulu wayenza ukuba ibe nkulu ngokwanele ukuba imgwinye. Yabo ngazizwela nje ukuthi ngangingaba imbuka eBhayibhelini uma ngangingabunikezanga ubufakazi bami ikhombise kunjalo ngoba abantu baba lapho behleka. Ngiyanitshela kwakuyinto ehlukile ngenkathi lokho kushiwo. Yabo kwakungahlekisi kangako ngenkathi ngithi awuyazi imibhalo. Umbhalo wathi uNkulunkulu wamisela inhlanzi wenza lena yaba isipesheli njengentombazane encane ngesinye isikhathi isuka esontweni yathi yayijabule izinwele zayo ezincane zikanywe zabhekiswa emuva futhi yayinesikhathi esikhulu icula izindumiso zikaNkulunkulu. Umphika inkolo ekhoneni wathi ujabuliswe yini kangaka nenekazi elincane na? Lathi ngisala kusindiswa nje ngiyezulwini. Wathi yini leyo ifake ekhwapheni lakho leyo nto abayibiza ngeBhayibheli na? Lathi yebo mnumzane yini? Wathi awulikhona lelo na? Lathi wonke amazalo. Wathi awu ngitakele ngiyayikhona leyo ndaba ngomkhomo ugwinye lombolozi uJona na? Lathi yebo mnumzane ngiyayikholwa ukuba iBhayibheli lathi uJona wagwinya umkhomo ngiyomkholwa. Wesathi manje ngizofazisa kanjani ukuthi umkhomo wagwinya uJona noma ngayibi enye indlela ngaphandle kokukholwa na? Lathi uma ngifika ezulwini ngizombuza uJona. Wathi manje ke uma uJona ngekho lapho, lathi khona ke uyodingeka umbuze wena. Lakho kwakukhombisa nje ukuthi kwakuzokwenzekani, wahamba ngeke indlela nalokho ukuthi akubuzwakalise. Kodwa ngiyakholwa ukuthi umkhomo wamgwinya uJona. Manje nezandla ziboshiwe esasesiswini somkhomo le phandle phezu kolwandle cishe amafatome angabashumi amane kujula. Manje nina besifazane niyazi ngezinhlanzi zenu ezincane ezibomvu ezifuywayo, inhlanzi izingela emazini ukuba ithole ukudla kwayo futhi yemva kokuthola ukudla kwayo igcwalisa swisi sisayo esincane yehlala phansi ekugcineni komgoxi bese iphumuza isigwedo sayo esincane lapho. Yabo iyaphumula isigwedo sayo siyayibamba siyiphakamise futhi manje isiza iphumule lele ngoba isikhathele kuzingela.
Let's think this big fish did the same thing.
Ake sicabanga ukuthi lenhlanzi enkulu yenza into efanayo ngenkathi igwinya umprofethi yehlela phansi ekugcineni isisindo sayo esisindayo sabathela amaningi ilela phansi ekugcineni manje nomprofethi esisindo sayo.
And the prophet was still alive.
Nomprofethi wayesaphila. Yamgwinya lombolozi noJona ufanele ukuthi wakuqukuquka phansi esiswini somkhomo futhi niyazi ndawo zonke ibuka kuyo wayebona isisu somkhomo. Futhi bengicabanga kaningi abantu bathi ngikhululekele izolo ebusuku kodwa izala zama zingcono ngikhululekele futhi angiyizwa bungcono awu ubuka izinkombe nqoba nje uma ubuka lokho umamelusi wakhe kukhululekele ukugcoba ngamafutha akumbeni noma ngabe ngubona isebenzisayo ebhayibheli likankulunkulu ufanele uyikholwe uzofanele uyikholwe Manje ngicabanga ukuthi noma yimubu wethu sewake waba nazo izinkomba eziningi kakhulu njengoba uJona wayenazo nje ngokuba yonke indlela ayebheka ngakuyo kwakuyisisi somkhomo kodwa niyazi ukuthi wathini na wathi ungumoya nokuyize nje akazi ukukukhola wathi ngiyakubuye ngibheke ithempeli lakhe lingcwele Manje uJona wayazi ukuthi ngenkathi uSolomon enikela ithempeli uNkulunkulu waqinisekisa ubukhona bakhe ethempelini ngokungena njengensika yevu wayesengena futhi wayangala ngemuva kwendawo engcwele phezu kwesihlalo somusa naphezu komphongolo wayesezinza uSolomon wakhuleka Nkosi uma abantu bakho bebasekhathazweni nomabi futhi bayobuka kule ndawo engcwele futhi bakhuleke khona ke ube Yebo usezulwini. Manje uma uJona phansi kwalezo zimo akwazi ukuba nokukhola umkhulekeni womuntu isidalo singumuntu kamuva esahlubukayo naphezu kwethempeli lakhiwa ngezandla zomuntu uNkulunkulu angena kulo futhi wakhulula ngokunjalo izinkomba ezinjalo njengalokho. Izifanele kakhulu kangakanani ke thina kulo busuku phansi kwesimo sethu esincane khona phakathi kobukhona bukaNkulunkulu omkhulu qobo lwane lapho sibona khona abantu bephiliswa besindizwa futhi begcwaliswa ngomoya ongcwele ningabheki ngasethembelini lemvelo kodwa bhekani ethembelini ezulwini lapho uKristu ahlala khona ngakwase kunene somkhulu namandla negazi lakhe uqobo ukwenza izincuselo phezu kokuvuma kwethu Sifanele sibe namahloni ngobuthakathaka bethu. Manje uze ube nokukhola kungcono kunaloko uJona enako. Ungamgxeki. Qabelane manje ke sijele ukuthi uNkulunkulu phansi kwalomkhuleko naloko kukhola wayengabeka ithende le oxygen lapho. Angazi ukuthi wenzani kodwa wahlala ngokwezwi likaKristu uqobo. Izinsuku ezintathu nobusuku esiswini salomkhomo. Futhi manje ke sicabange ngakho ngokuthi ungahle ukuba kwakungele shumi naye ngqoyemini bonke abadobi wayeselungele nje ukungena ekudleni kwabo kwaphakathi nemini futhi baze bezophakamisa amanethi abo nalaba baheteni babekhonza izilwane nenkulunkulu wolwandle wayengumkhomo futhi nje sekuthi akube iphakathi nemini nakungena unkulunkulu wolwandle umkhomo wakhipha ulimi lwawo ethi waphuma ngqondweni wami umangalizi baphenduka impela ngoba uNkulunkulu waphimisa umprofeti futhi wahamba edabula imigwaqo ethi phakathi kwezinsuku ezingamashumi amane le ndawo izobhujiswa niyabo uNkulunkulu yazi ukuthi izinto zenziwa kanjani manje bacela isibonakaliso kuJesu futhi wabatshela ukuthi isizukulwane lesibi nesiphingazi futhi izibonakaliso futhi manje ngiyazi kuneziwumusho ukuthi wayeqonde bona lokho kuqinisile kodwa nje ngizokuqhuba kunencazo embaxambili Sake sabanini nesizukulwane sibi kakhulu nesiphingayo kuna leza sinazo khona manje na isizukulwane sibi nesiphingayo bayothi kini baphumele emgwaqeni bathi ngabe ungumphilisi ngokukaNkulunkulu na khaba uKristu nguye awuma ungumphilisi noma ukhona uthi ungumphilisi ngiyazi umfo uphansi lapha kakhulu woza umphilisi ngiyazi uthi wavusa ufileyo indoda yafa futhi wayivusa na sinamangcwaba kugcwele bo lephansi lapha kufakazise kithi bula loko udevela umdala ofanayo wathi uma indodana kaNkulunkulu yalalawa matshe ukuba abe yizinkwa Kuthi ke lomdala ufanayo wabeka indwangu phezu kwamehlo enkosi yethu esigodlweni ngalonke kuza wamboza amehlo ayo ase ethatha induku lawo adakiwe amabutho axokozelayo futhi amshayikhana ngayo ase kugedlulisa induku omunye komunye ayesathi siyaqonda ukuthi wazi izifihlo zenhliziyo siyaqonda ukuthi ngumprofethi uma ngumprofethi profethi futhi usitshele ukuthi ubani okushayile sizokukholwa-ke yabo lokudevela umdala ofanayo yabo unkulunkulu akahlakisi ngamuntu udevela umdala wathi yehle esiphambanweni sikubone wenze simangalizwe lowo devela uyaphila namhlanje nojesu washo ukuthi esinde esibutakadala isizukulwane esiphingayo siyofuna esibonakaliso futhi bayosithola njengoba ujona wayesesiswini somkhoma izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu kanjalo indodana yomuntu iyoba senhliziyweni yomhlaba manje-ke nhlobona esibonakaliso eyayikhuluma ngaso na izibonakaliso sokuvuka futhi emva kweminyaka izinkulungwane ezimbili zokushunyayelwa kwevangeli iminyaka izinkulungwane ezimbili yokugxeka ibhayibheli ledlula kukho konke futhi kulobo busuku ujesu kristu phakathi kwethu emandleni okuvuka kwakhe yenze izinto ezifanayo azenze ngenkathi wayelapha emhlabeni lesi yileso sibuthakathaka nesizukulwane esiphingayo Johana ngcwele ishumi nane ayishumi nambili ujesu wathi okhola yimi imisebenzi engiyenzayo mina nayo ngiyenze niyabo nokho kusesikashana nezwe inqubo yesimo sezwe alisayi kungibona nokho niyongibona nina lowo ongakholwayo yizwe inqubo yezwe inqubo yebani angeke lisengibone nokho niyongibona nina okholwayo ngokuba ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe nalesi sizukulwane sibi esiphingayo esinaso emhlabeni sokuhlekisa ngezwi likankulunkulu lasekuqaleni sihlekisa ngengebandla wembukela kulobu busuku isibonakaliso sokuvuka ngoba izinto ujesu azenzayo namhlanje ebandleni akukho muntu ezweni ongakwenza ngaphandle kukajesu kristu kuyisibonakaliso sokuthi uyaphila kulobu busuku uvukile kwabafileyo iminyaka izinkulunkwane ezimbili dlule futhi nje uyaphila kulobu busuku njengoba wayenjalo ngenkathi wayihamba egalile amen isibonakaliso sokuvuka khona-ke siyaqaphela kuqhubeke kwehle ubhekisele sikathini sikasolomoni wathi amadoda aseNineve aphenduke ekushumayeleni kukajona futhi kukhona mkhulu kunojona lapha wathi futhi njengoba ezinsukwini zikasolomoni ukuthi inkosikazi eyindlovukazi yaseningizimu yavela kanjani emikhawulweni yezwe kuzokuzwa ukuhlakanipha kukasolomoni nomkhulu kunosolomoni ulapha yabo bakuqondanga babeyisithutha uIsaya wathi banameko futhi ababoni izindebe futhi abezwa ngizosho lokhu kothanda ipentekoste isithi impela ithola indlela efanayo into unkulunkulu ayithembise idlula ngqo phezu kwethu futhi nje sikuyeke kuhambe yini indaba kabani kapentekostali yilokho babone kuningi kakhulu kukankulunkulu kungikhumbuza ngesisho esidala noma indaba engake ngayifunde kumbhalo owayebhala ngolwandle futhi wathi wayengakaze lubone njengoba siqonde ukuthi Stephen Foster umfo othandekayo kumbhali wabhala ngumfula iswani futhi engakaze ubone umfula iswani lalo mbhali wayebhale ngolwandle futhi wayengakaze lubone ulwandle ngesinye isikhathi wathatha uhambo lokuyo lwandle futhi endleleni yakhe wahlangana netilo selidala itilo selidala lenyuka elinobuhwanqe obumpunga ebusweni balo nenqawe yalo eyenziwe ngehleza lombili emlengeni walo lathi uyaphi indoda yami elungileyo na wathi ngiyelwandle wathi ngiyimbongo wathi ngivuna ukulubona ngivuna ukubona magagasi alamhlophe njengamagagasi anosawoti egxuma kokuluhlaza ufuna kubona ukuzibonisa kwesibhakabhaka ebanzini elihlaza enuka usawoti emoyeni. Ngifuna ukuzwa izinyoni zasogwini lolwandle lapho zimpongoloza futhi zidazuluka lapho ziye emuva laphambili phezu kwamanzi. Intilaza lidala lathatha inqawo yalo eyenziwe ngelihleza emlengeni walo laphimiza lathi ngazalela kulo iminyaka engamashumi ayisithupha edlule. Angiboni lutho ijabulisa kangako ngalo ngani lalikade libone kuningi kakhulu ngalo luba ngokujwayelekile kulo futhi le ndaba ngalo mapentekostali libona kuningi kakhulu kwezindumiza nezimbusiso zikankulunkulu kuze kushelela kwedlule emgqokini. Sifanele sithobe ngalezi zinto futhi sihlonibe yonke into unkulunkulu esinika yona. Manje izinsuku zikaSolomoni njengani noma yimuphi usiyazi wezenkolo, indoda yombhali yazi ukuthi lo kwakungunyaka wegolide wamaHebheru. Babengenazimpi bona kwakucishe impela kufane nezikhathi zeminyaka eyinkulungwane kubo usuku olukhulu. Bakha itempeli zonke izizwe zazesaba, babesaba ukwenza noma yini ngoba bayazi ukuthi abantu wayenhliziyo yonye nakuzwana kunye. Unkulunkulu wababa isiphiwo futhi bazikhona basebukela futhi ngahliziyonye nangakuzwana kunye basebenza ngaso. Wo umathina abantu basemelika singahle kulo usuku bawonke ama-Presbyterian nama-Methodist nama-Baptist nama-Pentecostal lidilize esikaleni ihlalaleni elilakhile lanizungeza lihlukanisa kuzalwane ngokubonakala kungena kukholwa. Uma singaphuma kulelo gobolonye lidala sikulo futhi singahlangana ndawonye futhi sabukele isiphiwo sikankulunkulu phezu kwezisekelo asinika zona kungaba izivikelo zebhobi esihle kakhulu engazi ngaso. Ngingamane ngime emva kwaloko izithembiso zikankulunkulu kunezo zonke izivikelo zamabhomi abangazakha. Kanjani isizwe sinje kungaba ivuselela njani engaba khona zingaze saba kanjani ezinye izizwe ukwenza noma yini ngakho. Unkulunkulu sinike isiphiwo kodwa siyasilulaza. Sizama ukusikwenzela esixukwini sincane sisodwa futhi sithi sinazo futhi anina lutho lunye lokusenza ngakho ngoba aliboni ngezibuko zami. Asifanele sikwenze lokho akulungile. Inqoba nje ube udevel enganeza nile nodwa akadingi ukubalwe kodwa uma ubona lobo bunye bamandla kankulunkulu ububuthela ibandla lake ndawonye livele emimoyeni yomini yomhlaba khona-ke uzobona into ethize yenzeka. Sithola ukuthi ngezinsuku zikaSolomoni unkulunkulu wabupha isiphiwo sokubona okufihlakeleyo. Kwakuyisiphiwo esikhulu, isiphiwo sokwehlukanisa imicabango kanjalo njalo, sokuhlakanipha. Nabantu babuthala ngakuzo bemenza inkosi futhi niyazi uba ngundabamlonyeni wezwe. Wonke umuntu wayekhuluma ngo-Israyeli. Manje babengenabo othelefoni namathelevishini nezinto leyo nkathi babethwala izindaba ngomlomo nomlomo. Nawonke umuntu edlulayo wayebona lesi siphiwo sikhulu sikankulunkulu sisebenza. Nabantu babeya engani babetshela wonke umuntu nodumo lwakhe lwaye emhlabeni jikelele futhi bonke babengenazimbi nankathazo ngoba bemukele siphiwo unkulunkulu ababa sona. Thina zonke kulobu busuku thina Presbyterian, Methodist, Baptist, izigaba zePentecostal besingavele nje sonke silahle imibono yethu futhi sibuye futhi sibone ukuthi uNkulunkulu wathini ngawo nokuthi washo kanjani ukuthi wawufanele unikezwe. Ngokuqula indlela owedla ngayo ngosuku lwePentecost yileyo ndlela owehlela ngayo edilika Koneliyo nangaso sonke isikhathi onke wehle ngazo wehle ngendlela efanayo phansi kwesithako somuntu nokusetshenziswa kwayo fanal uPetro azibhalayo ezenzweni naleyo kuseyindlela kubi ngayo. Kuzofanele kuhlale ngaleyo ndlela noma yiphi enye indlela ayike enye indlela ebhebhelini lapho abake bawemukela ngayo noma ngayiphi enye indlela kunokuqhuba leso sithako sobuntu nokusetshenziswa kwawo sezenzo zesibili. Kunjalo impela lokho ngokuthi futhi siyawuthola namhlanje yileyo ndlela kufanele kufike ngayo kodwa ngobuqotho wethu umuntu webukela uNkulunkulu futhi yamkhole kodwa uma nje bezo khona ke bazihosha bona futhi lokho sinalokhu futhi yiloko kuphela kukuwo khona ke bayazehlukanisa khona ke bayakusithala isambulo esisha bayakuhlela yiloko lena imfundiso yethu kuphetha ngeke ngesikhathi uma ubungaba nehlele liyophetha imfundiso yakho ngokhefane sikhole yilokhu kuhlangene lokuningi impela uNkulunkulu ayosikhombisa khona khona ke lokho kulungile ngiyohambisana nalokho kodwa ngeke neze ngesikhathi isizathu uNkulunkulu kuNkulunkulu nesikhathi siyaqhubeka sizama njalo ukubuka emuva futhi sibone ukuthi umuntu wathini ukuthi uSengi wathini ukuthi uFini wathini ukuthi uWesley wathini ukuthi uLuther wathini lawo ayindoda yalolusuku Sayenza ibuke buku futhi ibone ukuthi senze yathini ngani iminyaka engamakhulu amathathu yadlula sosayenza ngumfrench wafakazise ukuthi uma umuntu engake ahambe ngejubane lesabekayo lamamayela ngabashumi amathathu ngehora amanda ukudonsela emhlabeni ngamsusa emhlabeni Ngathini nje senze yesimanje isho lokho na namhlanje uhamba cishe amamayela izinkulungwane ezimbili ngehora izama ukuthola into ethize ukuvimbela insimbi encibilikayo ukuze akwazi ukuhamba amamayela ayizinkulungwane ezine ngehora ababuka muva futhi bathathele kuye babuka phambili Kulibada jalo libuka muva azibuke phezulu ngoba manga abo anunyelwe futhi zinamanga anunyelwe Ngoba ngoke kungenzelwa kwabakholelwa kuNkulunkulu ukukholwa kwangoqobo kwangempela kuyocizelela lonke izwi uNkulunkulu alinikezayo ngoAmen hayi ukuthi awu kwakungokwesinye isizukulwane yena ezilwa namuhla laphakade manje azitshela ukuthi Solomon izindaba zasabalala kakhulu zaze zaya kude le zaze shiba futhi babe nenkosikazi endlovukazi ezansi lapho kufanele ukuthi yayiyini nenekazi elihle elincane lalibusa phezu kwabantu balo futhi niyazi baqala kulitshela ukuthi kwakukhona uNkulunkulu omkhulu ehla kwaIsrayeli futhi wayegcoba izidela sekumuli ngesiphiwo sokubona kufihlakeleyo esasinga phezulu komuntu ukuthi akukho umuntu owayengaba nobuhlakanipho kunjalo kwakufanele kuvele kuNkulunkulu futhi niyazi ukukholwa kuvela ngokuzwa ukuza izwi futhi washaya inhliziyo yalo njengoba kwenza kwezimfazane omncane nesimile sibe emthonjeni zolobusuku kwashaya inhliziyo yalo futhi liqala ukufisa ukuthola ngalokhu Ngicabanga ukuthi kufanele noma yimuphi wethu uma sithola lapho kuphila kuphakathi kulele khona ngoba sizaba kuphila. Awu lonke udwende lwamakameli lwedlula cishe lalima bese libangenisa ezigodlweni nedlulile ePalestina na? Yebo, sineminye imithi yokugcoba namanye amagugu nezinto ezivela lapho. Awu ngabe kuyiqiniso yini ngalezo ziphiwo esikhulu sikaNkulunkulu wabo na? Iqiniso ngikubonile kusebenza niyabo ukukholwa kuvela ngokuzwa. Futhi manje ke niqala ukuniqala ukoma lalifuna ukukubona qobolwalo manje lalinenqaba yobunzima ukuba lendlule kubo into yokuqala lalingumhedeni enye into lalindlovukazi futhi ungabazeki ukwenza lokhu lalizodingeka liye kumpriest wayo uqobo ukuthola imvume ukwenyuka kuyozwa lokhu Lakho sekuyabona uma ngizwakala njengothuka okungcwele ngiqondile lokhu manje ngizonikeza ukusamdlalo kwase stage okuncane lapha Sekuyabona hamba ehlela kumpriest futhi ethi hato cobileyo yebo ndodakazi yami washo priest kade ngizwe izindaba ukuthi yenhle wezeri bani uNkulunkulu phezulu lapho ocoba umuntu wakhe uqobo ngokubona kufihlakele namandla manje lalela ndodakazi uma uNkulunkulu abakhulu bayoke banyakaze buyonyakaza phakathi kwethu niyazi abatikekile ukuba bonke babe ngamapriest abangabahedeni ukukhola lokho niyabona Uma beke banyakaze bayokwenza noma yini enhlanganweni yethu ngeke babe phakathi kwabanye babo yabo empeleni bayisike jana somgimniko ongcwele awu bengingafuni ukusho lokho yabo kodwa niyazi bona beko kakhulu impela leso nje isike jana sezinhlanya baxoxa zonke izinhlobo zezindaba zokuwela olulwandle lubomvu kungelutho kuphela ezingelekwane ngakho ngeke sikhole leso sike jana phezulu lapho ngoba bayisike jana Kade nje sesidlamlilo manje uma kukhona noma imaba amandla akuNkulunkulu omkhulu uDagoni noma abanye balaba lapha Sekuyabuza sifazane umncane wakhuluma umzuzu wathi kodwa uyazi bangitshela ukuthi lo uNkulunkulu abanaye ehlalabo uNkulunkulu wangempela ngani wathi ndodakazi lowo uNkulunkulu wangempela kodwa bona bangitshela ukuthi lo uNkulunkulu ehlalabo unokuphila Niyabo uma into ethize ngempela ibamba ngqiye enhlizweni uNkulunkulu yokukhuluma nawe uma nje uzoquqhubeka ukukhuluma niyabo ningazindli eniyakukusho niyakunikwa khona ngalelo hora yaselethi bathi lo uNkulunkulu enhle lapho uNkulunkulu obathandayo abantu bakhe bese ke enhle futhi yena yenza aziwe ngabantu bakhe Ah, kukonlutho kunloko lalela. Oh, uthini manje umzuzu nje ngiyanyuka. Uma wanyuka wena ngani uzoletha ihlazo. Ungayethameli leyo mvuselelo ngoba asibambisani yazi ngakho kufanele ungakwenzi lokho yebo. Futhi uyazi lathi wathi ugogo wami ungukhokho wayekhoza leso sithombe esibazwe ngeke noma ugogo wami nomama wami bonke abantu bakithi babekhoza leso sithombe ezibazwe ngamanje futhi akugaze nasinye sazi sikhombise lekuchashazana elilodwa lokuphila nje ziyangikhathala ukuthi bingaki imibhalo eqoqwayo ngayifunda nanoma yini enye azigaze sikhombise nelilodwa lekuchashazana lokuphila futhi Loku ngukuphila naloku yi ngikhathazekile ngakho awu sengiyabuza ethi manje buka uma wanyukela lapho ngizodingeka ngikukhiphe ebandleni ngizothatha kwakho ilunge elinikezwe ilungelo lapho yazi futhi uma futhi ngesithunzi sithize futhi uzokwehlisa udumo lwako uma uya phakathi kwesihluka sinjalo niyabo Awu makuba isithunzi noma kungabi isiso niyazi uma uNkulunkulu eyobamba ngqi enhlizweni yomuntu akukho kuzoma endleleni yabo bazofika lapho noma kanjani uNkulunkulu uzokuqaphela ngikhathala uma kungumyeni unkosikazi umntwana umshimayelo weluzi noma ngaba ubani uma kufika ulambela uNkulunkulu Manje azithola inenekazi elincane ngenkathi selilungele lathi awu ngiyahamba noma kanjani kodwa sizokukhipha ebandleni igama lakho lizokuba bikho lapho awu ngavele nje ulisuse ngoba ngiyahamba Ngakho manje-ke ladingeka likhokhe inani balinga kakhulu bethu abafuni kukhokha inani singaqoka kubambelele ezivumweni khona ezithize Manje wesifazane akukhabazeki wayeyithathishile imibhalo egoqwayo yale nkolo wayebonile ukuthi leyo kwakuyivela kaNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu wonke uNkulunkulu ohlakaniphile wayenziwe isiphiwo kumuntu ukuthi uNkulunkulu uqobo lwakhe wayezizwakalisa yena uqobo hhayi ngesithombe sithize siyisimungulu kodwa kumuntu Ukuthi laba buhetheli buyisifanekiso siphelele kanjani noma esiphikisanayo noma isifanekiso sobuKristu ukuthi umkhosi womhetheli uyoba kanjani phambi kwesithombe futhi azilalise phansi ngangokuthi ukuthi ukholwa ukuthi leso sithombe siyakukhuluma simpendule njengeke ngendiya lasenava babe nofuthi laselwandle lukaNkulunkulu emvule nodaka emhlalelwalo futhi benza lokho isithombe Futhi benze igobalone lingena lutho futhi babe memeza futhi babeza iphimbo labo uqobo lelanela futhi babe cabanga ukuthi lo kwakunguNkulunkulu emvule ekhuluma ebaphendula Mehloko jepho kubuKristu noko sizilalisa phambi kukaNkulunkulu ngaphezu kwemvelo ongasisi esithombe futhi sigcwaliswa ngaye futhi sibe isithombe sakhe umfanekiso wakho ophilayo wakhe usebenza uhamba emhlabeni njengomele uNkulunkulu ophilayo esimkhonzayo uNkulunkulu asidalelwe singumuntu kuphambene nokuphetheni baphambi kwekamariya noma ujosefa noma umbuyo ocebileyo noma into ethize efana naleyo osekuyiminyaka kwafa futhi kodwa-ke yabo umoya ongcwele ufika ungena ezidalelweni eziphilayo hhayi ezithombeni ezifileyo kodwa ezidalelweni eziphilayo futhi usebenza ngalezo zidala eziphilayo hhayi ngezithombe nina ningamathempeli kankulunkulu yabo ngakho siyabona ukuthi unkulunkulu akaguquki wenze into efanayo kulobu busuku njengoba wayenza ngezinsuku zikasolomoni unika usolomoni lesi siphiwo futhi siyathola manje owesifazane omncane uzofanele alungele manje wayenezinto eziningi ukuba zibhekane naye wayenenqwaba yesimo nenqwaba yesithiyo kodwa hhayi kukhola kwakhe ukukhola kwakhe kwakungenayo manje wacabanga lokhu nginyukela lapho futhi uma ngihamba futhi uma yinto eqinisile ngizoyesekela uma engaqinisile ngingabuyela nazo ekhaya izipho zami yazi befanele akukhulume nabantu abangamaphentekostiyana kunjalo kunjalo uphumele lapho futhi uzibize ngephentekoste futhi wesekele izinhlelo zomsakazo ezihlekisa ngento okholelwa kuye na futhi kungokwaphakathi kwabantu bagini uqobo ukusiza wesekele uhlelo lukankulunkulu yabo manje kodwa wathatha imali igolide nenhlaka kanjalo njalo futhi walayisha amanye amakamela manje enye into wayenono hambo linengozi kumbulana abantwana baka-ishumayeli wayesekwadule futhi babengabaphangi futhi kulula kanjani ukuba lesi sigejane sabaphangi siwele phakathi phezu kwale nkosikazi endlovukazi ncane nabatshela bambalwa ehambisana nabo njengabaqaphi futhi bababulale ngokubaceka labo futhi bathathe lonke leli gugu kodwa niyazi uma ulambele futhi wamele unkulunkulu awuboni ngozi awuboni lutho uzama ukufinyelela kunkulunkulu unkulunkulu njalo uyabona ukuthi uyafika lapho wayefuna ukufika lapho lezo yizifiso zenhliziyo yakhe ngakho unkulunkulu wayezokuqikelela ukuthi uyafika lapho manje akazange acabange ngengozi awucabange ngozi awucabange ukuxekwa awunandaba ukuthi omunye umuntu uthini uma inhliziyo yakhe imlambele kakhulu unkulunkulu impokophelo kuphela unayo ngokufinyelela kuye akwenzi mehluko ukuthi uzofika kanjani lapho ufika lapho nje manje wayenaleyo mpokophelo efanayo futhi manje akungabazeki wathola yonke imibhalo egoqwayo futhi wayeyifunda enyuka lapho ehamba bafanele ukuthi babehamba ngesikhathi sasebusuku ngoba nelokwathule isahara leyo misebe ngqo yokushisa kushisa ngempela ngempela manje nje cabangani wayenebangelini kangakanani edingeka lihambe kuyobona ukuhlalipha kukasolomoni uma ulilinganise kwibalazo lakho kuyizindlela ezinde ezansi lapho cisha amamayela ngamakhulu amathathu futhi azi ukuthi kwamthatha isikhathi eside kangakanani na manje akahambanga ngemoto ikhadi leko efoka isishayi samoya kodwa wahamba ngokugibela ekameli futhi kwamthatha izinsuku ezingamashumi ayizishiyagalolunye izinyanga ezintathu ukufinyelela lapho akumangalisi ujesu athi iyo mane lesi sizukulwane futhi esilahle bake babantu bahlala ngaphesha komgwaqo ngeke ngisho baze bathi shaze emnyango labo into efanayo enzeka khona kunjalo amen akumangalisi eyoma ekahluleleni nesizukulwane manje futhi asilahle qabo labo sinezimoto akhathileka abafaka isishaya samoya nezitimela nezindiza nandlela zonke unkulunkulu wakubeka nje ezandleni zethu ngo futhi zalokhu zingayi kukwenza futhi uza lonke lelo bandla kuzoza ukuhlalipha kukasolomoni futhi lapha ngikhona omkhulu kunosolomoni inkosi unkulunkulu uqaba lwakhe qabelani manje keze jela ukuthi waqala kunqamula kwadula efunda leyo mibhalo egoqwayo kugcineni waphikelela phambili waze wafika lapho mhlawumbe wenyukela egcekeni iceke lesigodle ogumbeni noma ngabe kwakukuphi wayeze kuxhumeka abathendi yakhe okwakuyisiko ngalezo zinsuku nezincekukazi zakhe ezincane nabathelo bakhe baxhumeka futhi manje-ke ake sicabange nje ngokusa kulandelayo insimbi yakhala nanawo onke amacilongo akhala ukucula kwaqhubeka wayesengena wayesezitholela izihlalo emuva le ngemuva Vigela kuthola ukuthi kwakuyini iqinise noma cha wayefuna ukuzijalela wayengavumi ukuhlala le phansi lapho uma ezwa lento enkulu wayengeke kuthathe kushiwo ngomunye umuntu ngako wayefuna ukuzijalela njengofilipi watshela nathaniyeli ezifundeni zethu sasebusukwini bayizolo wathi kukhona okuhle okungavela enazaretha na noma okuphuma ngizocabanga ngendawo emzuzwini lapho evela khona wathi kukhona okuhle okungavela enazaretha na wathi woza futhi ubone ungahlali labo funa ugxeke woza uzitholele uma kuphela besingeze into efanayo lo busuku woze ubone thatha iphepheni lakho uhlole okubona kwenzeka hlolani umbhalo ujesu washo ngokuba yiyona efakaza ngami uyizi nemibhalo yaqobolwawo uyizi ngakho ufakaza ngaye uma umbhalo uba ngukuphila kuwe uma ubonakalisa kuwe manje siyajola ukuthi wayefuna imibhalo egoqwayo futhi wayeyazi imvelo yokuthi uJehova wayenjani konke ukuhlanipha futhi-ke kathi exhumeka amathende akhe amancane wanamathisela izipho zakhe emuva ekhoneni ethola ukuthi ngabe kuqinisile noma cha uma kuqinisile kubiza yonke into anayo uma kungaqinisile akubuyisele emuva futhi ngicabangile efanayo kulo busuku uma leli ceba letsindisa sasililolulayo liqinisile sikweleta yonke into esinayo impilo yethu isikhathi sethu yonke enye into yethu uma ingaqinisile khona ngejola ukuthi yini iqinisile ngoba unale mpilo yodwa nje futhi masinya izodlula hlola imibhalo kuqala futhi ubone ukuthi kuyaqhathaniseka yini nombhalo manje-ke sijola lolo esifazane omncane ezijolele zihlale emuva leke emuva njengazo zonke zifike zizama ukwenza ngesisike kade kuthi emva kokuba icilongo selikhalile umelusi usolomoni wangena wahlala phansi umhlangano waqala makhadi umkhuleko nobizwa lokho kuzwakala kabi kodwa ngizama ukwenza iphuzu futhi wathola manje wathi ngizalibona lapho lokhu kuhlakalipha kukhona ngakho ngenkathi isiguli sokuqala noma kanjani siza kumbe noma ngabo umbuzo wawuyini ufika phambi kukasolomoni wawembula wathi awusho lokho kuqinisile manje wayengafuni ukuba athi uyazi leyo ndoda inokufunda umqondo ngiyakhole inhliziyo yakhe iqala kulamba uqala kukhole usuku nosuku ekugcineni kufika isikhathi sakhe ukuba ame phambi kwakhe waye nezinye izimfihlo naye futhi ngenkathi enyuka phambi kukasolomoni ibhayibheli lasho ukuthi kwakungekho lutho enhliziyweni yakhe wakukhondlela usolomoni wembule yonke imfihlo enhliziyweni yakhe
And when it was done on her,
futhi ngenkathi kwenziwe kuye wama njengomejeli phambi kwabantu wayesathi konke ngikuzwile kuyiqiniso nangaphezulu wathi babusisi abantu labo kubone le nto yenzeka nsuku zonke amen wayengasena moya kuwe cishe impela ngenkathi esebone ukuthi abanye babenakho kwenziwa kubo futhi wayenakho kwenziwa kuye futhi wamkholwa uNkulunkulu kumangalisa kumangalisa ukuthi ujesu washo ukuthi uyomanya lesi sizukulwane ngenkathi nango waye lapho yenza yona impela into efanayo kuphela kuningi kwakho nezinye futhi izimangaliso ezinamandla futhi babemi labo khombisa bethi sikhombise sibonakalise sivela ezulwini wo abantu bangaphuphutheka kangaka wathi uyoma kwedluleleni nalesi sizukulwane futhi ezilahle futhi manje-ke kweminyaka izinkulunkulu ezimbili yokushunyayela kwevangeli nomoya ongcwele ujulula ngaloni izinsuku zokugcina phezu kwabhali iziphiwo zikamoya ongcwele futhi wethembisa ukuthi lokhu kubona kufihlakeleyo kukhulu kuyobuyela ebandleni futhi belingenzani kulesi sizukulwane uma lima lapho emva kwesikhathi salo kuhlanganiswa neminyaka izinkulunkulu ezimbili zokushunyayela kwevangeli ngaloni izinsuku zokugcina kubona iziphiwo hayi isiphiwo kodwa iziphiwo zikamoya ongcwele na lanikele ngempilo yalo kukristu ngani na izidingeka ngivale ngoba ngifuna kunikhulekela Bangani nebo batize kombize sibonakalizo sifuna ilenda banga maphetho kwasitayo nibheke into ethize futhi ngolunye lolezi zinsuku izoba kude kakhulu yedlula ngonga kini futhi aniyazanga kumbulani ngezinsuku zikaelija abamazanga ngezinsuku zikajohane umbhaphathizi abamazanga futhi kwakukhulunywa ngayo empalweni ukuthi uyobakhona ngiyakuthuma sithunywa sami phambi kobuso bami kulungisa indlela futhi ngishala abafuni bafika kuye bathi kungani kumele ukuba u-Eliya asafike na wathi usefikile vele futhi anikwazanga babengambazi ujesu ukuthi wayengukristu waze waba futhi uyembelwa abazanga ukuthi u-Ereniyasi wayekhonze noma ngizosho lokhu ukuthi bonke abantu bazokwazi abazanga ukuthi ujohn wase-aki wayengongcwele kankulunkulu baze bambulala ibandla likatolika lamshisa ujohn wase-aki ngokuba ngumthakathikazi ngoba ubone imibono futhi wakhulekela abagulayo wavusa abafileyo nebandla likatolika lambiza ngomthakathikazi futhi lashisela lawesifazane sigxotsheni futhi cishe iminyaka engamakhulu amabili kamuva bavuka baze bathola ukuthi wayengangcwele kusobala benze kuzihlawulisa kukhulu bembulula leyo umzimba wabaphristi baze beyiphonsa emfuleni umphetho kodwa bhekisisane kungahlekanzeke phakathi kwethu ukuthi into ingaze ifike futhi khona kokucacile ngunkulunkulu ebhalweni nangesayense nayonke enye into futhi sedlula futhi singayazi manje-ke ame ngosuku lokugcina ekhonjwe ngokucacile umuntu usafana umuntu njalo udumisa unkulunkulu ngalokho akwenzile futhi bakhuluma ngalokho azakwenza futhi bekanaki lokho akwenzayo le imvelo yomuntu ngazibuke akwenzayo manje ukujesu kristu onguyelezelo namuhla laphakade ujehova unkulunkulu ofanayo wabonakaliswa kuye ngalolo suku niyakukwazi ukuthi ngangikubaba nobaba ekimi mina ngikini nani nikini unkulunkulu ezahlize asuke ensikeni yomlile eyakumuntu futhi ukusukela kulokho kuphila kuhlatshiwa komuntu igazi elasihlala futhi lehlela kithi ukuhlanganyela futhi kuhosha ibandla lenzele i-Edeni futhi ngani na manje thulani umzuzu nje lokhu kwenzani kulowo wesifazane na wayengusonkolo ozishoyo kodwa inhliziyo yakhe yayilambele ukubona into ethize yangempela wayefuna into ethize yangempela uma ulambele ukubona into ethize yangempela unkulunkulu uzokukhombisa yona njalo uyokuthola okufunayo ngikhumbuza njengoba nonke bantu nazi ukuthi bengikhuluma kumngani wami emuva lapha umfowethu Brown esikhathanini esedlule ngiyakhumbula udadewethu Brown ulapha ndawo wathi osilisa akabusisi wesifazane ukuthi ngahlala kanjani nalabo bantu ezansi lapho ngalezo zinsuku zokuqala zenkonzo yami nomfowethu Brown uluhlobo lomfowethu onelungelo lokuzisebenzela kimi ngoba uyakuthanda ukuzi udadewethu Brown wamthengela izibhamu ingebe i-browning ezishintshayo ngambuza ukuthi ngabe wayesenayo yini wathi yebo ngizomphendula abe izibhamu ezikhulu ngolunye lalezi zinsuku adede kuleyonto endala ebhacebhacekayo manje aqabelane kodwayo ekuzingeleni ngakivame ukwenyukela emahlathini yasenyakade ukuyozingela ezinyamazana amadiye phezulu le e-New Hampshire nasema futhi ikhala enyamazana i-DMC lamhlophe futhi ngangilophathini phezulu lapho engangizingela naye futhi wayengumzingelo kahle cishe oyindiya lokuzalwa ikodwa futhi wawungadingeki ukuba ukhalazeke ngayo awuzi ukulahlekelwa nguye uyazi ukuthi kuyiwe kuphi futhi wayengumzingelo kahle sasahlukana futhi izindawo esasihlangana kuzo kunqamula lezo zindawo ezimhlophe nemene elikhulu kodwa sasitholana futhi sasingesibo abahambi mzila sasizingele ngiyathanda ukuzingela nobhedi waye ngumzingeli oyicogama kodwa wayindoda nezihlukula wonke sengake ngawabona leyo ndoda yayinenhliziyo kuye enjengetshe yayinonya yayinamehla abukeke efana nawebanda futhi yayinesihluku nje inesihluku ngokulula nje futhi yayivamisa ukuthanda ukudubula abazinyane ezinyamazana leyo yingane encane yenyamazana idile ukuba nje ingenze ngiphatheke kabi yayibulala amazinyane ezinyamazana amancane futhi ngangithi bed onomhlolo ukwenza loko na futhi wayethi yingaleyo ndlela nje ngani bashumayeli ninenhliziyo yenkukhu kakhulu ngathi bed lokho akusikho ukuba nenhliziyo yenkukhu lokho ngukuba nonya manje kulungile ubulile inyamazana idiye noma bungako uma umthetho uthi ungalibulali izinyane lenyamazana qhubeka futhi libulale awu u-Abrahama walibulala ithole futhi waliphakela uNkulunkulu kwakungesile iphutha ngengane inyamazana idiye kodwa nje ukulibulala futhi washiyelela lapho ukuba nje ube nesihluku lokho ukubuyela ngamabomu futhi angikuthandi lokho futhi ngangimtshela ngakithi bet ngumngani wami futhi ngiyakuthanda futhi ngumzingelo kahle ngumntu buli ngempela umnembo nembayo ngathi ngiyakuthanda kodwa unonya futhi wayethi ho bill uma wawungesuye emshumayeli wawuyoba ngumzingelo kahle ngase ngithi lalela bet ngaba nobuli ngalokhu ngathi lokho kuyiphutha wathi wena ngangingumqabo ezinyamazane iminyaka neyazi wayesethi wena wahlale kongena isikhathi esiside kakhulu ngathi qhawa ngikaze futhi ngakho ngelinye ngenyukela phezulu lapho kuyozingela wasekuthi ukuba late enkathini yonyaka ngakikade ngibambe eminye imihlangano ngeqhwa lase livele lifikile cishe amayintshi ayisithupha yikho likahle lomkhondo ngase ngihlangana nobed futhi wathi usho bili nginento thize yakho entsha futhi ngathi ini wakhipha iyembeni lakhe impempe encane futhi wayishala impempe encane futhi yayikala njengenyamazane idi eseyingane ibiza umama wayo niyazi izinyane lenyamazane elincane nje lokho kukhala okuncane ezikhalayo ngase ngithi bed awuqondile ukungitshela ukuthi uzokwenza lokho na wathi hlanganiwe mshumayeli ngakho ngosuku olulandelayo zahamba sazingela futhi ngokuvamile sithathe izemishi futhi sithathe ibhondle elincane likashokoledi oshisayo ngoba inoshukela kulo niyazi futhi kwakusigcine sifudumele ya kubala kakhulu phezulu lapho ngaleso sikhathi sonyaka ngakho thina inkathi yonyaka yayisingenile futhi uma udubule ngesibhamu ingebe izithi azibe mbili ukhuluma nge awudini eyingcwete ebalekayo waye yifunda makhele ngakulezo zinyamazana amadiya izizathu ziyosuka khona manje zinginyawe phansi kwenqaba yezihlahla noma yini bese kuthi-ke zidle busuku uma inyanga ibikhanya khona-ke uma zingadlanga zizobulawa indlala ngaphambi kokuba ziphume ngoba zazazi ukuthi kwakungukufa ukuphumela lapho futhi ngakho inkathi yenyaka yayisingenile abantu babeqale bezingela bavika wathi habe mabili futhi zahamba ukusa konke futhi asibonanga ngisho nowodwa umzila cishe emini yonke wayehamba phambi kwami sasenyukele esiqongweni sengoxe bese-ke sehlukana futhi sibuye ngezindlela ezimbili ezehlukene futhi sifike ekhempini nalowo busuku njengoba singene ngelesishiyagalolunye eleshumi nqo uma sibulele enyamazana idiya sasigaxa ngakho sobabili sibuyele muva ngosuku olulandelayo futhi sisize ekuyingeniseni ngakho sasenyuka ukwehlukana futhi sasingakafinyeleli phezu kobuqo wezingodo futhi cishe ligamenxe elishumi nanye noma elishumi nambili ngo ubhethe wathi ukuqotha iqhwa lalijula kakhudlwane enhla phezulu entabeni Futhi wathi kuqotha, futhi ngacabanga, wayefinyelela muva, akashongo lutho oluningi kakhulu, futhi wafinyelela muva lapho, ngacabanga ukuthi wayeza kuthola ilantshi yakhe, futhi ngahamba, ngathola ilantshi yami, ngacabanga, awu, sizodla, yilapha lapho esihlukana khona, futhi wayezohamba azungeze ngale ndlela, futhi ngangizohamba ngenye indlela. Futhi wahlala phansi, kwakukhona umcabo omncane, cishe ngoku Pindo kabili kusayizi walendo mncane nje esikubiza ukufana nepaki lotshani singakaze sibona mzila ukuza konke futhi wahlala phansi lapha eceleni kwalokhu ngaphansi ngasezihlahleni ezithize uhlobo lokhu lekho oluncane wafinyelela phansi kanje njengokungathi wayezathatha iflaski yakhe noma isemishi yakhe waqala ukulikhipha futhi ngafinyelela kokwami futhi wakhipha mpembe encane futhi wangibuka phezulu nalawo mehle ebanda futhi washala empembe futhi ngenkathi eshala empembe wayekwenza ngempela kusebenze ngokukhala nje njengezinyane lenyamazana elincane futhi ngenkathi ekwenza okwangimangaza ngaphesheya kwalowo mcabo ngqo umama umkhulukazi wenyamazana idiya wasukuma leyo yenyamazana yensikazi silele sidla amehle amakhulu ensundu nalawo madlebe emile futhi wangibuka phezulu kanjalo nalohlobo lalokho kusineka kobuthutha wangibuka phezulu kanjalo wabuyisela impempe yakhe emuva ngacabanga bhethi ngeke akwenze lokho wathi shh futhi ngibonile wayishaya futhi kancane impela kalula futhi manje lokho akutshelekile ngaleyo nyamazana idiye ngaleso sikhathi sasemini ngeleshumi nanye ngqo emini iphume qhabo kwakuyini na ingane yakhe yayisenkingeni waphakama ngayibhekisisa emva kwalesi sihlahla futhi wayishaya futhi yenza amanyathelo amabili noma amathathu yaphambili iza ngqo iphumela esikhaleni lokho ngakho konke akwejwelekile yebo mnumzane angeke kwenze lokho qhaba mnumzane kodwa kwakuyini na ingane yayo yayisenkingeni futhi yahamba amanyathelo ambalwa eqhubeka lawo madlebe wakhulu yabuka eceleni nobhethe omdala wangibuka phezulu futhi ngacabanga ngambona efakalela gobolondo phezulu embhobhweni waleso sibhami i-30-06 futhi wehlisa ingebe wasukuma nalolo nwele oluyisiphambano lwaleso sibuko esisandisayo luza maqondana ngqo nenhliziyo yayo futhi ngenkathi ephakamise isibhamu sakhe ingebe inyamazana idiye yambona mzingeni yaphenduka futhi washaya leyo mpembe futhi yazi ngokojwayelekile leyo nyamazana idiye yayiyobe isihambile kodwa hhayi yona ngani na yayingumama yayingazenzizi ngaphakathi kwayo yaza lingumama inganeyo yayisenkingeni nakuba yayazi ukuthi kwakungabiza impilo yayo yayingele ndaba yayingumama yayingazenzi uhlobo oluthizwe nesenzo kwakungukoqobo kuphila kwayo yayingumama futhi ngibona umzingele donse sibhamu sakhe futhi wayengumnembu futhi ngaphendula ekhanda lami ngakingeke ngikubuke ngacabanga angakwenza kanjani lowo muntu onenhliziyo enoyo yokuqhumisa inhliziyo yothi nguye edlula leyo nhliziyo eligugu ethembekile ishaya ngenxa yengane yayo na angayiqumisa kanjani inhliziyo yayo iphume kuyo na futhi ngazi ukuthi leyo enkulu inhlamvu esakhowe eyikhulu namashumi ayisishiyagalombili enhlamvu yayiyoshana nele inhliziyo yayo ithi gqu iphume kuye kulelo banga ngacabanga angakwenza kanjani na futhi ngafulathele ekuvimbeleleni ukukubuka futhi ngaqala ukukhuleka ngathi baba sezulwini leyo ndoda ingaba kanjani nonyaka angaka na lo mama uyigugu akukho ayengakwenza kulokho akabukizi ungoqobo futhi futhi ukumama futhi ubiziwe zama ukuthola ingane yakhe nakuba kubiza impilo yakhe ingane yakhe isenkingeni futhi ngakikhuleka qobo lwami ngilalele nangani noma yisibi isikhathi ukuza lelo dlebe liqhuma ukuwa leso sibhamu siqhuma futhi nje ngangibi lapho ngizibambe kanje ngikhuleka Ngalinde, ngalinde. Iziphama ingebe, sangaqhuma. Ngalinde nje ukuzwane, ngaphenduka kuba ngibuke. Futhi wayehamba kanje, wayengasakwazi ukubamba iziphama zakhe ingebe. Ngabuka ngakuye, wangibuka phezulu. Umumo wobuso bakhe washintsha. Lawo mehle banda ayewele kweke yini. Izinyembezi lwaqatshakele ezihlathini zakhe. Waphoza emhlaba kuthini iziphama ingebe, wathi, "Pili, sikatshele yikho. Ngiholela kulowo Jesu okhuluma ngaye." Lapho kulolobu lwekhwe naleyo ntambama, ngaholele leyo ndoda enhliziyweni nonke kuJesu Kristu. Ngani na? Ngoba yayibone into ethize yangempela, into ethize yayingesikho kuzenzisa, into ethize yayingeyoqobo. Oh, lelizwe elilambayo lifuna into yangempela, into ethize engesiyeyo kuzenzisa, into ethize ngeyoqobo ezalwa nguNkulunkulu evela ebhayibhelini. Ubungeke kule ntambama, mama mfowethu. Ubungeke mKristu wathanda ukuba noJesu Kristu kanjalo entizeni yakho. Umoya kaNkulunkulu kakhulu impela entizeni yakho. Eyokuqhubela ekwenzeni izinto ezithembeke kakhulu. Njengoba leyo nyamazana idiye yenze ngengane yayo na. Ngeke wathanda ukuba ngumKristu oyilolo hlobo na? Ungathanda ukubana nalo hlobo lwensindiso oluyo wena ukufa noma lutho olunye futhi nje uthande lukaNkulunkulu enhlizweni yakho njengoba yayinothande lokungane yayo na? Manje ayitshela kuphela okungaba ngayo. Ungeke wakwenza ngokujoyina ibandla, ungeke wakwenza ngokufaka igama lakho encwadini. Kufanele kube ngempela, kufanele kube ngokoqobo, kufanele kube uzalo, kufanele kukuguqule kusuke kubeke ngumzenzisi kuya kuKristu wangoqobo. Wena uthe ucabanga ukuthi uthande lungaba lukhulu kangako na? Ucabanga ukuthi angangithande mina na? Wathi umama kungahle ukuba wayikhohlwa ingane yakhe encelayo, kodwa angeke neze ngane ikhohlwa. Amagama enu aqoshiwe ezintendeni zesandla sami. Nkulunkulu weza emhlabeni simweni somuntu, futhi wazi sombulula uqobo lwakhe, wanweba ithende lakhe ukusuka kubeni kuJehova uNkulunkulu. Weza kubeni ngumuntu, kumele ihlazo lisiqalekiso. UJehova uNkulunkulu omncane emkombeni, ngaphansi kwanqaba yobulobo ezansi lapho ekhala emkombeni. UNkulunkulu umdala wamazulu nomhlaba, emilapha enyameni yomuntu, ukuthatha ukufa kwezolo zenu phezu kwakho uqobo, ukuze ezolikhulula ukuba nibe ngumKristu kakhulu kunaloko leyo nyamazana idiye kumama eyikho. Ningalonqaba kanjani uthando lungaqhathaniseki kangaka na? Kodake ngalo kwaloko wabhala izwi lakhe, lokho kwenele. Beningathatha izwi lami fanele ni kuzoba kahle, kodwa hhayi yena. Wenyukela phezulu futhi wapha umuntu izipho. Uyabuya ngesimo sikabangcwele uNkulunkulu ofanayo, ukuvule inhliziyo yakhe ngegazi elibuyisa nayo. Ngakho-ke phelelani njengokuba ubaba wenu ezulwini ephelele. Ukuba namunye wethu ongaba yilokho, angiwubuki kulo kangiyiko. Mina angifanele, ufanele. Ubani ufanele na? Angibuki kulokho engiyiko, ngibuka lokho ayiko. Nguye wabukwa, ungumhlatshelo wami. Angifanele ukuba lapha njengomfundisi. Uma ngibale ukufanele kwami, bengiyoba sezihogweni kanjalo nawe. Kodwa azibuki kulokho esiyikho. Wena uthi, bengingeke ngikwenze lokho, bengingeke ngibize, bengingeke ngithine ingubo kaNkulunkulu, bengingeke ngikwenze lokho. Oh, ungakwenza, buka ukuthi kwenzekani na? Wafa ukuze wena ukwenze ukuthi ungasindiswa. Lokho ngokoqobo. Ngathanda ukuba yilokho, futhi uthanda ukukhunjula emkhulekeni na? Phakamisa isandla sakho uthi ngizokwenza, futhi Branham. Asikhothamise amakhanda ethu. Amakhanda ethu ekotebe woze ngobumnandi ngokuzithoba manje. Asinandawo lapho kubizela i-altar. Akukho ngisho i-altar, kodwa iBhayibheli lathi abaningi abakholwayo wababhathizwa ukubizela i-altar. Kufika usukwini le-Methodist yokuthi kulungile.
But in the time of our Lord and the apostles,
kodwa sikhathini senkosi yethu nabapostoli bakhole ekuphileni, nasindisa ngokukholwa ngomusa. Uma ungenasa lesa sehlakala kulobu busuku mfowethu dadewethu besifazane uma ningenawo umusa wenele enhliziyweni yenu kulobu busuku kwazi ukuthi iBhayibheli ifundisa ukuthi nifanele niyeke ukuphungula izinwele zenu ukugqoka izikhindi nokuzipenda uma ningenawo lowo musa ongaka enhliziyweni yenu kulobu busuku futhi niyazi iBhayibheli lifundisa ukuthi nifanele angekho uquko wena uthi angizigqoka izikhindi ngigqoka amabhluku amaslacks kodwa kubi kakhulu uNkulunkulu wathi owesifazane oqoka ingubo engeyosilisa kuyizinengiso kuNkulunkulu. Nawe ndelo ngeke uyeke ukundwaza futhi ubuke abesifazane bekugqoke ngokungahlonipheki izithombe zosuku wena ntodo engenawo umusa wenele ngempela enhliziyweni yakho ukwenza umkakho nezingane yeke ukwenza into enjalo njengaleyo uthando lukaNkulunkulu alukuxilisile kwehanga enhliziyweni yakho ungabizwa ngendodana kaNkulunkulu uzalokhu useSodoma indoda engeke yalawula indlu yayo uqobo uNkulunkulu wayigcobela ukuba ikwenze. Nani badikaholi ekuganiwe kabili noma kathathu. Nawe ndoda enibalekela umndeni futhi nizame ukubambelele kushoni kwenu nina besifazane neqe enye indlela. Ninabana nicasha emva kwesambathi osesonto ihlela lenu andikuzihlanganisa ngalutho nomfo olandelayo angabe ngumkhristu noma cha uma engesiye weqembu lenu anizukuzihlanganisa ngalutho nayo ngiyanidabukela kwakathi uNkulunkulu akaveza obala ngempela kulobu busuku kini wangathi ningeza kuye kamnandi manje futhi nithi inkosi ngithethelele ngezono zami kusukela kulobu busuku emva kwalo ngizokukhonza yini nithanda uhlelo lwethelevishini ukuthi niyohlala ekhaya kuyubone ingcwethi yesithombe ethize eyonakele njengoba sithande usuzi noma lokho kunye kwalena enye into eleyo abanayo ahlale ekhaya ngolwesithande ebusuku ukuba wabuke ethelevishini esikhundleni sakuze endlini yomkhuleko uthando lukaNkulunkulu seliwambile enhliziyweni yenu nenza lokho futhi nizalokhu nibambe ubulunga benu na uthando lukaNkulunkulu luyokususa kuloko futhi lubuyise ebandleni lakho umfowenu wenu notate ukuba lihlangane ndawonye lihlale zindawenza sezulwini futhi nilalele umeluthi wenu oshumayela futhi ivuselele noma ikhempu isiyaphela manje uma lokho kusalokho kusenhliziyweni yakho azikhuleke ndawonye manje ukuthi uNkulunkulu uzokususa.
Lord Jesus, we come with humble contrition.
Jesu, siza ngokuzisola kuthobekileyo. Siza ngezinhliziyo ezidabukile ngokona Nkosi. Sonke sinecala siphambukile samelana nemiyalelo yakho. Siphambukile emithethweni yothando lwakho lasisindisa. Ibandla qobolwalo ichazukele kutetemeli nokwakha izinhlelo nazo zonke izinhlobo zezinto futhi sashiya umhlangano omkhuleko nomoya ongcwele ongento ethize kake noma kabili kaviki kanti kufanele kube sazinhliziyweni zethu nomqondo njalo njalo sithethelele Nkosi. Thethelela abafundisi bethu Nkosi abazoma epulpini futhi babe namahloli kumemezela ivangeli kaKristu eligcwele ukuthi kanjani ukuthi abaningi babo namhlanje umhlaba wonke usuphenduke eSodoma. Abafundisi abaningi bahlezi kwisifunda mfundisi sabo kulobu busuku nakusasa noma kutadishayeni kwabo bezama ukuthola amazwi futhi bagijime banqamane nezwi likaNkulunkulu futhi babone izono kodwa bayesaba ukusho mayini ngakho ngoba bazokhishwa ebandleni bonke abadikoni izobaphakamisa futhi bazophendulelwa kwekomkhulu futhi bakhishwe bebebazi ukuthi bafanele bashumayele bamelane nesono kulodi futhi izona zaseSodoma zawuzwisa ubuhlungu mphefumulo wakho olungileyo kodwa umuntu akanaso isibindi njengolodi nje wayengenaso isibindi sokusukuma. ngiyakhuleka nkulunkulu uzosithethelela ngezinto ezinjalo njengaloko kwangathi singaba njengophawuli wasendulo angikwemanga ukulitshela lonke icebo likankulunkulu sithethelele sonke baba njengale ndatshana elula yalolu suku lukanovemba olubandayo esiqongweni saleyo ndaba lapho ukuthi kanjani leyo ndoda kulobu busuku idikole ebandleni enza lapho umkhristu ethembekile ngoba umama onyamazana idiye uyavela futhi waveza ubala into ethize yiyo ngempela kakhulu wena uthe uma bethula amadwala ayo kumemeza. Ngiyakhuleka baba ukuthi uzosipha into ethize eyiyo ngempela kakhulu kulobu busuku ezoheha ukunaka kwethu kuKristu ukusazisa ukuthi uphakathi kwethu kulobu busuku. Izandla zidabuka ngokona ziphakamile amakhulu azo bathethelele Nkosi. Manje ngikhumbuza wena Nkosi ngombhalo wena wathi angekho ngeza kimi uma ubaba wami engamdozi kuqala. Ngabe ngaziphakamisa kanjani izandla zabo ungabadonsanga na? Ngenkani bephakamisa izandla zabo bephula yonke imigomo yesayense amandla adonsela emhlabeni ehlisa izandla zabo kodwa bekunomoya kubo nangomoya ngabo othe unephutha. Phakamisa izandla zakho futhi kushaye indiva imithetho yamandla adonsela emhlabeni futhi baphakamisele izandla zabo ngakumdalo ngihawukele Nkulunkulu futhi wena wathiko baba ngiphe khona uyakuza kimi angisoze ngabalahlela ngaphandle ngiyakubaba kuphila kuphakade futhi ngibavuse ngomuhle wokuphela wena wathi yodwa amazwe ami futhi akhole ngongithumileyo inokuphila kungena phakade futhi kasayi kuye kwahlileleni kodwa usevele wedlulile kufeni wangena ekuphileni embusweni kaNkulunkulu ukwenza amalunga athembekile omzimba kaKristu namabandla abo alabo abefundisi kwangathi angakhule futhi akhule namalunga azalwa ngokusha embusweni kaNkulunkulu. Buzisa abazalwane bami ukuthi noma ngabe ngubani abamkhulekelayo aphilise ivangeli abalishumayelayo lingaweli phezu kwelikhulu umhlabathi namadwala kodwa phezu kwezinhliziyo ezithambileyo. Sibe khona Nkosi ukuthi umbuso kaNkulunkulu masinya uzokwakhiwa emhlabeni wena uzele izithunywa zakho. Ngolunye usuku iwudlu liyosuka endaweni engcwele liphume ukuba lithathe encwadi esandleni sakho ngumnikazi wencwadi isibopho sakho. Ngathi umuntu ephambuka ngathi yokuphila yabuyela kumniniyo wasekuqaleni umuntu konke kuphila kwalahleka futhi ngoba ungekho umuntu ezulwini noma emhlabeni oyifanele kodwa iwundi liyaphuma iwundi elinegazi elalihlatshiwe selokhu kwasekela umhlaba elifikayo futhi layithatha encwadi yokuhlengwa futhi layivula. Nkulunkulu kangathi igama lami lingaba lapho kwangathi wonke amagama lapha angalotshwa lapho Nkosi elihlengiwe kulelo kucaba likhulu okuhlekwa. Sibe khona baba futhi manje sibenika wena ngibanikela kuwe futhi uma ekhona lapho ongagaza bhashatisa ngumbabatizo wamakristu kwangathi bangeza ngaphambili ngesenzo sokukhola futhi bavuma ukuthi banephutha futhi babhabhathize egameni likajesu kristu kukho kuthethelela kwezizolo zabo futhi bagcwalise ngomoya ongcwele. Sibe khona baba uzosizwa yini baba phezu kwalo mkhululeko njengoba ngokuzithoba sibathula kuwe egameni igama elenele konke ukuthi yonke amazulu nomhlaba ethiwa ngalo uJesu Kristu. Amen. Kunomthombo cale Pogoda, mas beta dala, zasos longi bala, longa linetala, zasusalo. Nezonza pogo Panswe Tandala Zasu Salongi Valala Zaline Kala Nivachandi lao makula matala na kubegani Amangalisi na apalange peni liga mwengwele Nivachandi nje Kikawanga kucha makula chupili mase Kotwa angichanda lele makula matale kazi Makula kukondo As it too, the universe, any fashion and dial, in the last mapan lane, in the last as it too, and guy, a move macumen, in Yaga Zul, the cell and leaf, a la chabu, no bon, the little bolada, no tina, no chom, bogosuan, one guarding in Gavala, Nagubang, Gimubi, Jangalo, the cares of Gusuga, Zong as on a zam, as if Valamate, 2 foot, come now, the silk too, a good crystal. Isele la lefa la chabonu gubona no omchombo sugu lualo Fulpanga chingi ngalbalako na gubangi mubinje ngalo Gike Nagubange mubinje ngalo Gikeze kusuge zongi zono za Kunezi hili nizizwe Senikolo pege goge kapuma ngapagati Nizwa njebu mna Ndipa kukona buka kulungulu na Manje senika matotana kakulungulu Manje sesi paka nisele Zinde wende za sezulini kukrisu chesu Ngala longi kukungi mazulu Na mtapo kuniwe china Senake na kutawa ngaloko na
Somebody says
Umungi mundu uti Akona manja nao na Kabo Kwa nangine kuni Njenga poise lincane limi phansi lapha emgwaqeni umfamncane ekepisa lidlube phezu kwezindlebe zakhe esinde cishe amaphondo ayikhulu ibheji linamathele kuye futhi naku kuze sikejane sezimoto zetha umgwaqo zenza amamayela ayikhulu ngehora ngayinye yazo amandla alingene namahashe ngamakhulu amane noma amahlanu belingeke lamisa nayinye yazo kodwa ake liphakamise lasesandla ehe linegunya
That's what you make the brake squeak.
No, it is a bar. And we come to Jesus Christ. And we are
the The Holy Spirit is your God's authority.
Works in us. Jesus Christ. Manje sihlezi ezindaweni zasezulwini ebukhoneni bukaKristu siphakanisele ngaphezu kweminyaka yeze sayongena ezingeni le ndawo yokukholwa yini ebingenzeka labo kulobu busuku na bekungaba khona enye iPentekoste bekungaba khona into engaka eyenzeka khona lapha kulobu busuku njengoba kakunjalo ezenzweni zesibili kunjalo uKristu lapha ubaba singasusa ubulu khulu benzinhliziyo zethu Gabo Najna, Gabo Krisana, Gabo Krisu Pagatuna, which I miss Ubacona, Bunga Mazajana. I get the Lion Bugaranga, but I can be some men, the Yenzil, Futi, what are your gwens? Futi is a bush and gen, a major army of Uniwa, Guinea Bandu, Gikulagan of Futi, is a born in the tears, a young and better cool, which you couldn't put the gwens in the tears, even young and better cool. Nizoze nisho njenga laba mwe vele mweze Jongoba niya imakaeni Nizizia zetu bezika futi hini pakati kwetu Yabo babe uJesu wayikade sebethelwe futhi wafa wembelwa yemoyo lalikade libe ngokuthi wayevukile futhi wahamba nabo usuku lonke futhi babengamazi uhambela bana baninga bakwazana lo nguwe emgcinile kubeni nalesa siphihlise ngcozi ezangaba yilokho okuphindisa ingane yakho uKristu futhi mhlawumbe awukuqondanga kodwa ngobunye ubusuku wabathole emawuze uKleofase nomngani wakhe futhi bavala iminyango waseke enze into ethize ngendlela nje akwenza ngayo ngaphambi kokubethela kwakhe bazi ukuthi kwakunguye ekuvukeni kwakhe ngokushesha bahamba kuyotshela abanye Kwangathi angeze into ethize kulobu busuku njengoba yenza phambi kokubethela kwakhe kithi ukuthi thina uma sisuka mawuze ukuze sikwazi ukutshela abanye izinhliziyo zethu bezivutshe phakathi kwethu Kwangathi sikabona into ethize ngempela hhayi kakhulu kangako ngenye imfundiso entsha noma okuthize kodwa imfundiso esiyaziyo ibonakaliswa ngamandla kaNkulunkulu Izolo ebusuku ngibiza umuqo omkhuleko kwenyuka inenekazi likhubazekile kanjalo njalo laphiliswa izimfakazo ifunda makhwela nje sifanele nje sibe lapha kancanyana kungesiko ukuthi kwenele cishe impela ukwazi wena Nakathi lapho ngingayibamba imizwa abantu bethi uvunde umqondo wabo ngizame ukubafulathela abantu futhi ngilikhombisa ukuthi bekungesiko ukufunda umqondo abaningi benu bantu abadala lapha eKansas niyakhumbula ngikathi ngisavame ukubamba isandla somuntu ukuthi wangitshela kanjani kuzofezeka ukuthi uma uyabaqotho uyokwazi zona impela izimfihlo zenhliziyo yabo ngiyakukhumbula lokho nonke na nezinto ezenzi lomhlaba jikelele endawo zonke ningalikhohle paper book in life manje la ngenyanga edlule kubone lapha bikezele okuzokwenzeka futhi nako kumi lapho ufakazi lapho kulobu busuku owaye phakathi lapho ngisho le science yazi lutho ngakho bayamakala ukuthi kungani kube njalo kodwa kunjalo
now look I'm going to take a new scripture tonight
Manje bugadi ngizothatha umbhalo omusha kulobu busuku iBhayibheli lasho ukuthi uJesu Kristu ngumpriesti omkhulu nokuzilala nobuthakathaka bethu kunjalo abazalane na lowo ngumbhalo manje uma ngumpriesti omkhulu nokuzilala nobuthakathaka bethu manje uma nimthintile uzosebenza uma efana njengoba wayinjalo uzosebenza njengoba enza ngaleyo nkathi isizathu ngeke leyo ndlela kuphela ubuyoke umazi ngayo ngikwenza kwakhe yabo Noma yimuphi umzenzisi angazifaki izibazi esandleni sakhe negazi noma yini enye kodwa impilo yona kushoyo yabo bengingathatha isihlahla futhi ngibophele amaqabunga kuso phandle lapha esihlahla esehlukile kodwa hloboluni lwesithelo esiluvezayo nani yabo manje ukuphila kukaKristu kuhlala kini kodake uma lokho kuphila kokuqala kuphuma kulelo gatsha manje nganazadla manje kodwa ezenu nezamo angana yebo wola ilami nelene yabo uvina uthele isithelo igatsha lithele isithelo futhi uma igatsha elathele engatsheni uqale puma kulo mvini uma grebisi njengoba ngishilo babhala incwadi yezenze emva kwawo uma uke uveze umunye umvini wasekuqaleni niyobhala ke incwadi yezenze emva kwawo kuyoba ngumoya ofanayo ngoba ngokuphila kufanayo emvinini wonke wonke amagatsha athelayo ayoba lapho manje ngifuna niqaphele into ethize njengoba sihlezi lapha bangakile bakukholwayo ukuthi uKristu lapha na bangakile nokulayo phakamisa isandla sakho bangakile bakholayo ukuthi ninokukholwa kwenele ukuthi ningathinta ingubo yakhe bengenza ngendlela efanayo na ngizokubiza moqo omkhuleko ngiyubize nje akuvele lapha nje leyo inhlelela ngempela kodwa ninqobe ukukhola futhi nikhola ukuthi uNkulunkulu uzokuhlonipha Manje ngizobuka phezu kwezithameli futhi ngifuna ukubona ukuthi ngabe ukhona yini umuntu othize ngimazi ezithamelini Ngazi umfowethu Tracy Botley ohlezi lapho nomfowethu lapha angejwayelene nalabo befundisi khona ngapha umfundisi oyedwa emuva ngemuva lapho engaziyo ngaye ngaphandle kwalokho phezu kwegunye lebhayibheli lami futhi lona liphezu kwenhliziyo yami angifungi ngoba ibhayibheli lathi kungenziwa kodwa ngebhayibheli lami liphezu kwenhliziyo yami angiqambe amanga angimboni omunye futhi umuntu engimaziyo ngaphandle kukajim magwaya futhi uma ngingaqinisekile lowo ngumfowethu engahlangana naye ethabanakele ngolunye usuku ngahlangana naye nje ngiyakhohlwa ukuthi ngubani igama lakhe wenza umsebenzi ethabanakele ejeffersonville kunjalana manje yilo muntu kuphela engimaziyo engingabona ukuthi ngiyamazi manje ukuba ujesu belapho futhi ufuna ukuphiliswa futhi uzomcela nkosi uzongiphilisa na nakho kuyikho ukuba ubebilapho egqokele esuti angipha yona ubengeke ukuphilisa usevele kwenzile nebo waqedwa ecalvary umhlaba wonke wasindiswa umhlaba wonke wathethelele yonke into yenzeka ecalvary nebo yalinyaza ngeziphambeko zenu ngemivimbo yayo siphilisiwe thina inkathi edlule nebo manje into kuphela enizofanele niyenze kusoze kwanisiza ngaphandle uma nikukholwa hhayi nikuzwe ujesu akazange athi nikuzwile na wathi nikukholiwe na ngibabonile abantu bephakamisa isandla sabo bethi kuzweni 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 akazange kusho lokho wathi nikukholiwe na ukukholwa niyabo qabelani manje uma yilo mpristi omkhulu ofanayo ubeyofanele enze ngendlela efanayo akunandaba ukuthi ubengangigcoba kangakanani kuzofanela kugcobe nawe awusho ngiyayibona indoda engiyaziyo nangu umnumzane we indoda eyawa yafa ebandleni ngolunye usuku unkulunkulu abuye wayiphilisa ihlezi khona labo nomfundisi ohlezi ngakuyo engimaziyo ehlezi labo ngakuyo kodwa ngaphandle kwalokho le yebo ngikholwa ukuthi ngiyabona lo mfowethu lona ngumfowabo engihlangane naye ezansi lapho nomndeni wokwa-Blackwell namhlanje kukhululekwa ekhaya kodwa nina bantu enimkholwayo nenikholwayo ukuthi ningamthinta ngizonicela into ethize manje ngingumfowenu indoda nje njengomyeni wakho nje noma umfowenu noma umelusi wakho indoda nje futhi manje lapho akukho phandle kwelinye ikamela elimnyama njengomunye udevele futhi udevele akakwenzi lokho empeleni senake namuza udevele yashumayela evangeli uthole imiphefumulo isindiswe futhi iphiliswe na uma usathane ngekhipha usathane khona-ke umbuso wakhe uhlukene ngokumelana na uqobo ujesu washo qhabo kodwa khona lapha niyabuka futhi nikhona ukuthi ujesu usalokhu ehlezi eyilo mpristi omkhulu ofanayo enguye futhi wena uthi nkosi jesu ngiyagula noma nginomama ogulayo ohlezi lapha noma umfowethu ekhaya nkosi angikwazi ukukhokha isikweletu sami ngisize ngizovuma zonke izono zami ngisoni ngifuna ukulungisana nonkulunkulu enye into ethize mcele mthini njengomphristi omkhulu ubona uma engenzi namhlanje njengoba enze ngaleyo nkathi lokho kukhombisa ukuthi unathi manje ngikholwa ukuthi uzokwenza angaze ehluleke kimi namanje kuyo yonke le minyaka ngiyamkholwa kodwa ningaqonda ukuthi inseleloni lokho kuyikho kodwa akuwo omuye othe wesabi na qhabo unumzane ngingesaba kanjani futhi yena ekhona lapha ekuceleni kwami na yena yizwi lakhe akusele lami ngisho nje akuzwa lokho ngokuvuma kwami vuma kusho ukuthi shona into efanayo umbhalo ongunkulunkulu unkulunkulu ngesimo sencwadi izwi lenze inyama futhi laka phakathi kwethu nezwi lizalokhu lingunkulunkulu
And the word said he's the same yesterday,
forever, and today. Manje ngikholweni. Manje ngivuma ubuye wenuke ngokuthula buthule ukunikeza umkhuleko uNkulunkulu futhi lithi Nkosi uNkulunkulu ngisize ngiyazi ukuthi le ndoda endadlana emahlombe aqothile emile lapho ayazi lutho ngami kodwa wena uyangazi futhi uma nje uzokwenza futhi ungiphindele umbhalo kulo busuku Joseph azana athi nikuba yakhe akazange empeleni yakuzwa ukuthini kwasandla ngoba njengoba ngilitshelile ingubo yasePalestina yantaza ngaphansi kwengubo iwuqinsi izingubo ezinkulu ezinde ezisindayo akakuzwanga kuthi wathi ubani ongithintile na nopetro amkhuza ethi inkozi ngani wamthatha wayesemkhuza ngako ngamanye amazwi kuzwakala kungumhlanya kuwo ukukusho wonke umuntu unenkalo yabo ekuzungezile ekumba mbatho mhlane ubani ongithintile na wathi kodwa uphumile kimi amandla ukhona ngithintile ngokuthinta okwehlukile ningakwenza lokho kuthinta kulobu busuku na
I surrender myself. Now remember,
I surrender myself. Manje bawo sezulini kade ngikhuluma isikhathi eside kunabantu abahlezi lapha abangabantu abaqonde phakateni sonke amakhanda ethu ekhotheme othulini lapho sithatha khona futhi uma ulibala sizobuyela kulolo thuli lemimoya nemphefumulo kithi ufanele ubuyele kuwo ukuba wehlulelwe Manje baba sezulini sikhulekela ukuthi uzolihlonipha izilakho kulobu busuku ngikhulume ngawe manje khuluma ukuthi ngisho iqiniso Nkosi ngincebo yakho ngizinikela mina kuwe futhi uma bakhona omunye phakathi laba Nkosi onalolo hlobo lokukholwa bekaveza kubonakaliso kukaJesu Kristu ukhombisa ukuthi sibonakalisa sethembisa isibonakaliso sokugcina ebandleni labezizwe sizokwenzeka ibandla likhethiwe njengeqembu lika-Abrahama elibizelwe ngaphandle sibona uBilly Graham nalo indoda ezansi lapha eSodoma ebabizela ngaphandle kodwa sikhumbula yedwa wahlala no-Abrahama ubanika isinye isibonakaliso ukuthi ukufika kwendodana kwakusekuseduze Nkosi asisibone lasisibonakaliso kulobu busuku njengoba indoda yayifulathele ithende futhi yathi uhlekeleni usarana uJesu wathi kuyophinda futhi ngaphambi nje kokufika kwendodana yomuntu
God manifested in the flesh.
Ngulunkulu abonakalisa enyameni, enyameni yomuntu, ngamandla kamoya ongcwele negazi lika Jesu Kristu. Sibe khona Nkosi, nginikela lokhu uqobo lwami kuwe ngenkonzo yakho. Khuluma Nkosi, izinceku zakho zilalele.
Now in the name of Jesus Christ of Nazareth, I take every spirit in here under my control.
Manje kameli lika Jesu Kristu eNazaretha ngithatha bonke moya phakathi lapha babe phansi kokulawula kwami ngenxa yombuso kaNkuluNkulu ngemisebenzi wayo Manje umongcwele usebenze manje ngabe izinto engizishilo ziqinisile noma ziqinisile na ngabe uhlale nguKristu na ngabe wazigcina sithembise sakhe sokuthi labo kuhlangene ababini wabathathu ngiyakuba phakathi kwabo kusesikashana nezwe ngaphandle ngale ingabe lisangibona lokho niyakungibona nina ngokuba ngiyisabuzana somuntu yakuba nani ngibe kini imisebenze ngiyenzayo mina nani yokuyenza neminingi kunalo ngokuba mina ngiyakubaba ngabe kuyiqinisa na
I see that light hanging over the little colored girl there
Ngibona lokho ukukhanya kulenga phezu kwencane intombazane ekhaladi lapho yasimama kumbulani nje uzosinda uvela kude le kusuka lapha ufanele uzidele ukuba ufike lapho busuku ngabunge kodwa kesabi ngomntwana ufumane umusa kuNkulunkulu yabizwa ngobunge busuku kholwa nje
Here Has anybody ever seen that light?
Look here.
It's over a woman.
Ukhulekile kwesifazane, uphethe izifo zikashukela. Ukhulekile, uyakholwa uNkulunkulu ungakuvumeli kusuke kuye. Uzolahlekelwa yikho impela nje. Nkosikazi Davis, khola ngayo yonke inhliziyo yakho, nakho lapho khona. Ngikazi ngimbona isifazane empilweni yami. Nasi izandla zami phambi kukaNkulunkulu. Buzeni uma lezo zinto ngabe lokho kuqinisile nenekazi na? Bayizelisa izandla zakho kanje uma lokho kuyiqiniso.
Now who did she touch?
Manje uthinte bani na? Hayi mina, uqhele ngamayada ngamashumi amabili kimi. Kodwa uthinte umphristi omkhulu uJesu Kristu. Yiba nokukholwa nje ungangabazi.
You believe? Here. Look here again, right here. Some woman praying.
Yakhona na lapha buka lapha futhi khona lapha umuntu esifazane khuleka uphethe inkathazo yesizwe kukhona ungalungile emilenzeni yakhe wo uNkulunkulu Nkosikazi Cotton khola ngayo yonke inhliziyo yakho yemukela ukuphiliswa kwakho uJesu Kristu yakusindisa.
God in heaven knows I never seen the woman in my life.
uNkulunkulu ezulwini uyazi ngikazi ngimbona esifazane empilweni yami. Uthintene na? Lo akusiyo umphristi omkhulu na? Yini ube nokusola na? Ungakabazi ngoba nokukhala kuNkulunkulu. Omunye umuntu emuva kulesi sigodi. Khuleka khona. uNkulunkulu ndawo zonke.
There's a lady sitting here praying.
Kunenelekazi lihlezi lapha likhuleka. Lizikhulekeleli lona. Likhulekele indodana yalo. Inenkathazo yesizwe. Ayikho lapha. Ikwesinye isifundazwe. Ingeyasedolobheni lithiwa yiPontiac eMichigan. Ungesabi. Bile sisa sinezindola ngesimbo sokwethuka. Sekusukile kuyo. Hey man. Ukukhola kwakho kumthintile. Ukuze nazi. Naku uhlezi indoda lapha. Le shale sisiginci kumbe noma ngabe kuyini lapha. Iphethe inkathazo yesisu nayo. Udevil cabanga ukuthi uzedlulela nalokho. Kodwa kazange. Usuphilisiwe mnumzane. UJesu Kristu yakusindisa. Ngiyakholwa ngayo yonke inhliziyo yenu na. Uma nikholwa konke kungenzeka. Ngiyakukholwa na. Mfomncane lapha ehlezi ekhulekela umkakhe nezandla zakhe ziphakeme uphethe isifo sesifuko somoya. Uma ukholwa ukuthi uNkulunkulu uzomphilisa mfowethu uzophiliswa. Amen. UJesu Kristu uyalezelwa namuhla laphakade nezandla bobantu angikaze ngibabone empilweni yami. Umuva le ngapha kuhlezi omunye esifazane unethumba ebeleni. Oh kwangathi angeke ugeje Nkosikazi Madison yembukela kuphilisa kwakho suguma ngezinyawo zakho neka uNkulunkulu udumo. Kulungile angikazi ngimbone esifazane empilweni yami. uNkulunkulu ezulwini uyakwazi lokho. Kanjani ngabakulezo zinhlaka phansi lapho na? Kanjani ngowesifazane lapho na? Gobisa ikhanda lakho wesifazane. Naku kuhlezi wesifazane ehlezi lapho. Usohlakukela umbhede. Ngiyakholwa ukuthi ngikuphrofethi wakhe inceku yakhe na. Kuyokukhanya kunileka phezu kwalilela nenekazi. Liphethe inkathazo yenhliziyo. Uma ulala lapho uzofa. Sukuma ekameni likaJesu Kristu. Thatha umbhede wakho bese uye ekhaya futhi uzoyinqoba inkathazo yenhliziyo yakho.
You believe God? How many of you believe him? Listen, my friend.
I'm calling na. Banga kina ba mkhonda na. La lelo ngani wami. Lapha ukhona uNkulunkulu no Solomon. Christ mkhulu na kuze lana nobuthakathaka bethu. Niyamkhona na. Uma lo kungesiyo umsebenzi uJesu Kristu ufakazisa qobo lwakho ukuthi ungumesi yangawo ngabe yiloko umbhalo kushiya na. Thanini amen. Futhi konje wena ubhekela nokukhula kwemizi. Suka kuko balekela kuphela kwakho. Gijima ngokushesha. Beka izinto esidlule kose kwedlule. Futhi ubheka kuNkulunkulu. Umfundisi wevangeli. Wena ngikhulumele kuwe kulokhu kubuza. Bungazi ukuthi bekuyini. Nami bengazi ukuthi bekuyini. Kodwa sengiyakubona manje. Uze kulahlekelele impilo. Devil ufaka yonke into emqondweni wakho. Uzama ukuthala kubo uphendukele. Uphendukele. kusho nam kunjalo loku isho kaJacobs khona yiko njalo kuthi ungumkambi manga kwambukela khona manje loko kuzokushiya futhi akusaphinde kubuye futhi uzoba ngumuntu okhululekile ngikuphonsela inselelo ukuba uzikhole lezi zinto into leyifika kimi kolokhu ukuze icela bengingazi kodwa ngiyakubona khona lapha kuphambi kwayo bukana lothuze limnyama nje lingena liphuma kodwa manje yini sisukile kuye unjalo haleluya ujesu kristu kuyelazona nomuhle naphakade bongcwele uselapha nanka amaduke azikhuleke nisabambelele emkhulu wenu Mawasazulwini siyafundisa ebhayibhelini ukuthi bathathe emzimbeni kaPawulo ongcwele amaduku nezindwangu omoya bangcolile baphuma kubantu futhi baphiliswa futhi sisenokubuza ubukhona bakho lapha siyaqonda ukuthi azisuye Paul ongcwele kodwa wena usekuJesu futhi kwakungesuye ekuqaleni kwakunguwe ukukhola kubantu ngenkathi bembona prophetha futhi wazi ukuthi uNkulunkulu wayekuye inkosi wena hlonipha imikhuleko yabantu futhi namuhla ngamasu afanayo omunye umbhali wathi ngenkathi u-Israyeli wayesemgwaqeni wakhe eya ezweni elithengisiwe ukuthi ulondle lubomvu lwabanquma kodwa impela endleleni yomsebenzi bezweni elithengisiwe noNkulunkulu wabuka phansi ngaleyo nsika yomlilo ongamehla athukuthele ulondle lubomvu lwesaba lwahlehle no-Israyeli waqhubekela ezweni elithengisiwe Nkulunkulu kulo busuku abantu ufuna leso sithembiso ngithanda ukuba ngaphezu kwezinto zonke ukuba ngiphumelele empilweni enhle nokukhula ukuba nqumile kwakathi ungabuka phansi kulobo busuku ngegazi likaJesu Kristu futhi njengoba lamaduku ebekwa phezu kwabagulayo esikhumbuzweni salulolu gcobo olukhulu kamangcwele lukaKristu ezibonakalisa lapha ngalebo zithunzi lokungabaza uJesu afanayo kombisa ukuthi uzaphila futhi wavuka kwabafileyo bakathi kugula kungesaba ngalezi zimpawu ezibekwa phezu kwabagulayo bangathi engabaluleka hlehle futhi asuke nabantu baphiliswe ngegama likaJesu Kristu ngokuthula ibhayibheli liqinisile futhi uma uJesu avuma kuza lapha futhi yenze lokhu kubonakaliswa kakhulu kini ngokuphelela kakhulu ngaphambili le kwanoma yiyiphi indawo yezinga lesayensi yokwazi ukusebenza kwengqondo ngaphambili le kwanoma yiliphi izinga lendawo yamadlingozi isimangaliso siphelele isimangaliso siyinto engenakuchazwa Ngingabona lapha indoda ebingaba yisishosha sincane enyaweni lwayo futhi ikwazi ukuxhuma iye phezulu futhi phakathi kwabadlingozi kunjalo kodwa ubani bengayitshele kwenzile lapha ivele khona nokwenzekile nokuthi kuzoba yini na futhi nginiphonsela inselelo akukazi kuzigeje zikhathi ebashumile izinkulungwane eziphinde kazinkulungwane umhlaba jikelele akukho ne sininqwabe ukuzifanisa nabanye bantu yakwazi lokho lokho kuzofanele kufike ukuzifanisa nabanye abantu ngokwenyama kodwa lokho aku lokho yenza nje into yangempela ikhanya kangcono lokho kwenza uJesu Kristu abe ngokwempela lapho kulobo busuku uphakathi kwethu umoya ogcwele ofanayo ename bukele futhi ulivumela nikhulume ngezilimi futhi nenze into enizenzile lobo ogcwele ofanayo unike leso sibonakaliso sasasadoma ukuba nisuke kulela hlobo lezinto ihora lokusha lalelizwe selikeduze ibhomu ibekwe ngali inenombolo kuyo balekelani kuKristu ngokushesha Wacha futhi imibhalweni, amazwi okugcina awe ezindebeni zakhe. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Uma bebeka izandla phezu kwabagulayo, bayokusinda. Ngiyakukholela khona. Ngizobona uma nikukholwa. Ngazi noma besingawenze yini omuhle efashini endala umuqa osheshayo lapho wasekansas umzuzu. Ungakukholwa na? Ningajali ukubona lokho. Izandla zibeka phezu kwenu na? Ningajali ukubona nalokho na? Angazi ukuthi sizokubusa kanjani ngiyangabaza ukuthi besingakwenza ngiyakungabaza na ngicabanga ukuthi besingakwenza na angazi ukuthi sizokwenza kanjani kodwa singazama uma nizohle nibe ngokuzithoba
let those it's in there huh?
Maguti labo phakathi lapho ini izigaba ngezigaba kulungile maguti labo abasemuva lapho phethela umagadi omkhuleko baphumele ngqoku lo muqa lapho isigaba sifanele manje ngifuna nazi bazalwane bami bodade ukuthi anidingi ukubani nindele omunye umvangelo isipesheli ukuba aze edlule qhabo qhabo umelusi wakho unokufanayo manje angale ngakwazi ukubana leso siphiwo sokuprofeta lokho kufika kanye esizukulwaneni kodwa bukani unamalungelo afanayo ukunikhululekela ebeningaba nawo lokho kubona kufihlakeleka kuliphilise kuphela ela kubuza kukaNkulunkulu ukuthi usekukhwaneni kukaNkulunkulu kwala umvangeli ngedolobheni yenze konke kukhululeka konke kubhaphathiza bese kuthi-ke abantu uma esehamba umelusi awu abantu bacabanga ukuthi umelusi wabo akaluthi umelusi wakho uyindoda kaNkulunkulu ukuhole ngokuphepha kuze kube lapha ngakuthathe kuqhubele phambili uyindoda kaNkulunkulu eyalekile futhi ngifuna ninanga munye wenu uma niza kamuqa omkhuleko futhi ningakukholwa lokhu nidede kuwo nizoba babi kakhulu kodwa uma nikukholwa ngempela uma nidlula phansi kwezandla ezicotshiweyo zikankulunkulu ngifuna niye ekhaya nifakaze amandleni kankulunkulu nisuke lapha nimemeza futhi nidumise unkulunkulu ukuthi sekuphelile ngifuna nikwenze ngifuna laba belusi bangisize oh mfowethu umona mfowethu upa nabaningi balaba bafowethu lapha engibaziyo nalezi isikejane sabelusi lapha yimani nje futhi nje ningenzele umugqa omncane khona ngapha yile ndlela sasikwenza ngayo ngikwenzanga lokhu iminyaka kodwa umoya ongcwele usekukini ngibone nje into ethize yenzeka nje ngaleyo kade esalaba futhi ngisengakwazi futhi ngekathi banokugcoba olufanayo legunya elifanayo ilaka kuphela sizobeka izandla kwabagulayo ibhayibheli lathi babeke izandla phezu kwabagulayo bayosinda ibhayibheli lasho njani lelo yizwi likankulunkulu phumani lapha abazalwane phumani lapha futhi nizenzele umuqa khona ngapha ngizomana laba bafowethu manje uma niphuma ninabantu enikule ndawo lapho niphuma hambani niphume ngqo nizungeze indlu nibuye ngqo ningene futhi manje ngizocela omunye ame lapha mhlawumbe lomfowethu omncane lapha omncane woza lapha futhi uhlole le migqa uma uthanda noma omunye omfowethu ongama lapha futhi ababize ngezigaba makuthi abefundisi manje befundise izingceke ezicotshiwe zikajesu kristu babe nje ngqo ngapha ngilaba fowethu abatsha babe babili lapho vele jeffersonville abanye bami esihambisana nabo abavela emabandleni amancane angodade ethabanakele umfowethu don ragdel impumelele enkulu ekukhulekelela abagulayo don khona na umfowethu junior jackson umshumayele imethodist engababhaptiza nje egameni likajesu kristu wemukela umoya ongcwele lona omunye waye ngumfundisi we-church of god ngifuna nina abazalane okhulekela abagulayo ngokuzungeza zithabanakele woza yima kulo muqa nalaba bafowethu lokho kulungile akulungile futhi na lokho kulungile akulungile na impela ya kulungile wozani yimani zungeze ubi mfowethu Willard Collins na umunye umfundisi we-methodist wamukela umoya ongcwele nje futhi wabhaphathizwa ngithanda ukuba eze umfanyana wakhe ngolunye usuku wayibulawa yiyo imfiva yofehlane nodokotela wathi ningamdedeli ngisho ukuba phakamisa ikhanda liphakame ngokwenele kufaka ishubhu emlonyeni wakhe ngivela thukusona ukushumayela izimpawu eziyisikhombisa futhi ngenkathi enza waqukula leyo ngane ekhima embhedeni waseyiletha laphaya futhi esanda kungena nje umoya ongcwele wathi isho kanje inkozi thatha ingane uyise ekhaya isiphilisiwe izodlala nomfanyana wami nangumfowethu emi khona lapha manje umkakhe uphakathi lapha kakele umike uhlezi lapha qobola kunjani ukuphi mike ukuphi na nodokotela nango ufihlakalo udokotela wathi letha izikhulu zezempilo zagijimisa lowo mfana zamngenisa udokotela wahamba wayesemhlone wahlikihla ekhanda lakhe wathi akukho lekuchashazana elilo lodwa lalo kuye kwini na uJesu Kristu kuyelezela namuhla naphakade bangalisi sizathu ngibize lawa indoda angebe fundisi angebe luzi ayindoda ebizele ukukhulekela abagulayo ngokufanayo njengoba nginjalo noma yiyiphi angeyindoda futhi ngifuna nazi ukuthi umeluzi wenu unegunya ukwenza lokhu anifanele nilinde u-Ora Roberts noma uJack Jones noma mina noma hayo munye uJesu Kristu ungosazindaweni zonke mkholweni umelusi wenu ubizele ukwenza lokho uma ningagazi nibhabhathizwe emva kwalo mhlangano thina nani nomelusa wenu nilungisane noNkulunkulu uba ungakawemukeli umoya ongcwele yala ebandleni lakhe uzokuyala ekutheni wenzeni manje lapha nadlula khulekani futhi ngifuna umuntu ngamunye phakathi lapha umuntu ngamunye ngokwehlukana ngifuna nikhuleke ngifuna nje nimashe ngomuqa ngizoma khona lapha nalesi sikajala sendoda sibeka izandla phezu kwalaba Nomelusi uzoma lapha futhi yabiza izinhla futhi uma ledlula nalezi zandla ezithotshiwe ngizonikhulekela manje futhi bazonikhulekela futhi ngenkathi bebeka izandla zawo phezu kwenu kukhumbulani kungukuthi seniphilisiwe nje njengoba beningasindiswa ibhayibheli lathi phendukani futhi libhabhathize egameni likaJesu Kristu ngokokuthethelela kwesono khona ngiyakwemukelisa isiphiwo sikamoya ongcwele leso yizithabiso sikankulunkulu uzokwenza uma nisikholwa kodwa uma ningasikholwa asizukusebenza futhi wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zawo phezu kwabagulayo bayakusinda sekwenziwe ngenkathi bebeka izandla zawo phezu kwenu uma nikukholwa ngiyakukholwa na ngiyakholwa kunobusuku ukuthi nibone nje kumkhulu kwangempela nje njengalowo mama onyamazana idiye wakwazi ukuveza ukubona uJesu Kristu ezibonakalisa phakathi kwethu na uma nikholwa ukuthi lapha janini amen manje-ke na Asikwazi sobakhanda yethu manje nanga umkhuleko wami wenu ngaye yonke inhliziyo yami
Heavenly Father
Baba sezulwini ngiyakuthanda ukuphila kwami ungamathemba ami uNkulunkulu wami inkosi yami umphilisi wami umgcini wami akusikho lokho kuphela kodwa ngizwakalisa imizwa yawo wonke umKristu okholwayo phakathi lapha lokho yikho La kukuba indoda amanye awami lapha ngezinyawo ayagula ngiyaza njalo ngiwubonile umoya wakho uleka phezu kwawo emizweni embala edlule ngazi labo befundisa abagulayo kwale nhliziyo yabo ihambele inhlangano yebandla labo abantu belahlekela ilungelo lendawo yabo uqobo kuba bame labo emqeni omkhuleko ukukhulekela izimvu zabo Nkulunkulu busisa leyo ndoda busisa kayinye yawo Njengoba sima lapha njengomela wena kulo busuku naleli qiniso iqiniso leBhayibheli kwangathi ngayinye yalawa indoda angagcotshwa kakhulu nomoya ongcwele uzo uma bebeka izandla zabo phezu kwabantu ukuthi kuba khona kukhulu kukhona kushaya lowo muntu bazoze bebukele isiphiwo sokuphilisa sinikezwe nguNkulunkulu obathembise sona Nkosi kwangathi ngamunye angeza edlule afake kakhulu umfutho ngembeko ukuthi bazokwazi ukuthi bedlula ngaphansi kwethuzi lasiphambano labo igazi likaJesu Kristu libuyisane nokuvuma kwabo nobukhona bakhe obukhulu obuhlaba umcele bulaba nathi manje ukufakazisa ukuthi akafile uvukile kwabafileyo futhi uphila phakathi kwethu khona-ke izinhliziyo zethu zizovutha lapho sasiya emakhaya ethu ahlukene kulobu busuku sithi izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu labo ekhuluma kithi endleleni na Ngicela ukuthi amandla akazonikeza kukhona kungaka kule mizuzu elandelayo embalwa nobabantu abagulayo ukuthi buze kubabikho muntu obuthakathaka phakathi kwethu. Ngiphonsela inselelo boko Durban babophe laba bantu phezu kwegunya lezi likaNkulunkulu nobukhona bukaJesu Kristu ochile igazi lakhe ukwenza lonke izwi libe ngumpela kuwo wonke umuntu eyokholwa. Sathane wedluliwe isikhathi sakho sasise Yuze mayeke lababantu egameni likaJesu Kristu phuma kubo sihambisa isenzo sikaNkulunkulu ngokubeka izandla phezu kwabagulayo futhi bazosinda Samuel cwile elithi ikholo kuphela qala umuqo omkhuleko wonke umuntu emkhulekeni manje wonke umuntu umkhuleko
believe all things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe.
Izinhliziyo zethu thando lokuKristu sihlanganyele yomqondo ofanayo njengalokho ngaphezulu uma sehluka Baba sizulile egameni enkosi uJesu bangathi lokhu ukuxhumana ngezandla omunye nomunye abafowethu abakhonzisayo ukuthi izwi likaNkulunkulu sipha ukuthi amandla avuze uKristu kwabafileyo futhi amgcine nathi le minyaka ezinkulungwane ezimbili kwangathi angabopha imphefulo yaphakade futhi kwangathi kungaphilisa isifo phakathi kwethu futhi kwangathi igama likaJesu Kristu lamadukula lamaphasela kwangathi amandla kaNkulunkulu angaphumula kuwo ngegama likaJesu Kristu. Amen. Manje bakuthi bandla lonke elikholwayo ngayo yonke inhliziyo yenu ukuthi uJesu Kristu nawo uzagcina izwi lakhe uma kugcine izwi lakhe eminyakeni ezinkulungwane ezimbili futhi wathi lokhu kuyokwenza ngesikhathi sokuphela futhi nakhu kwenzile uye ligcine izwi lakhe elathi uma beyobeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayokusinda. Niyakukholwa na? Niyakwemukela na? Manje ngeza siphakamise sizathe zethu kangekange futhi sinike uNkulunkulu udumo.